Blog Talk Radio. Bwana mutize nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC. Turi ku gatanu ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mwaka 2022. Muri kumwe na Jeff Ndayizeye amukiganirije ni iki aho tuba turi kumwe n'abasangira ngendo Comrade Ali Abdulkarim na Comrade Fimati na Mushobora bagaruka buri wa gatanu aho nyine tubana mu kiganirije ni iki. Kabireje kongera kubana namwe kuri mugoroba ni ibintu by'agaciro gakomeye. Shimira abanyarwanda hirya no hino cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda, nkunda kuvuga ntibo biragoye kugira ngo bigaragaze bashimangire ko bari ku ruhande rwiza rw'impinduramatwara bashyikiye urunyarwanda. Ni benshi cyane badoza ku mutima, ariko uzasanga agatsiko nyine ku rundi ruhande kavuze abahanda bati Rwanda National Congress yarashize iri marembera. Harya umuntu uri mu marembera bamuvuga bati waba utariho bakakuganira bati. Icyo ni cyo ngira ngo mujye mutekerezaho buri gihe iyo mubona ibitwandikwaho n'ibituvugwaho. Ni gute waba wandikwaho waba uganirwaho kandi udahari? Ni gute waba ukorwaho ibiganiro waba waragizwe debate kandi uri mu marembera? Icyo ni cyo ngira ngo musigane kuri uyu mugoroba mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, kuko urubyiruko nibo mizero y'abanyarwanda, nibo bazaza n'impinduramatwara. Twe turi umusemburo, dukunda kuvuga ati twe turi hanze. Intumbero yacu ni uko twe dusibura abanyarwanda bakumva yuko bakwiye kwibohora, kandi iyi myaka tumaze 11 navuga yuko umusaruro wacu urivugira. Kereka ba bandi badashaka kubyemera, kereka ba bandi nyine baravuga bati ntacyo twashima. Mujyi wana bategura uyu munsi ndabereka uburyo leta y'agatsiko irimo gutsindwa mu bubanyi n'amahanga, twita ubutwanyi n'amahanga. Baravuga ngo bagiye kwataka ihuriro nyarwanda, bagiye gusebya ihuriro nyarwanda, bikarangira basebya Abarundi, basebya Perezida Neva, bamutuka batuka Abarundi. Ndibaza ni Abarundi bakunda radita ahuka kuri mugoroba cyangwa badakunda ihuriro nyarwanda? Ndizera ko aricyo muzagukuramo kuri mugoroba. Hari ikiganiro cyagiye kuri radio ya Leta y'u Rwanda, radio ya Diaspora iterwa inkunga na Leta y'u Rwanda, ivugiraho ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ivugiraho ba ambasaderi, ivugiraho abadepite, ivugiraho abarepresentant bose b'u Rwanda. Iyo radiyo yashingiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi minsi ishize bagiye gukora ikiganiro bagira ngo bajore ihuriro nyarwanda, ariko birangira ahubwo barimo gutuka u Burundi, bavuga ngo ubutegetsi bw'u Burundi bushingiye ku moko, ngo hari gahunda yo kwica Abatutsi, buriya butegetsi bwa Neva ngo burajonjora, ngo biciye abantu cyangwa abantu baheze mu makambi. Ugasanga noneho icyari kigambiriye rero gusebya ihuriro nyarwanda birangiye bagaragaje ko ari mushwanye n'amahanga. Turaza kubyinjiramo birambuye. Nabonye ko M23 mu kanya kashize yatangaje yuko ngo yagaritse imirwano. Bitewe n'iki? Ese no kubera inama ya Cogamo, ese hari indi mpamvu iri inyuma yinshi inyuma ihagarikwa ry'imirwano? Turaza kubireba mu kanya ku buryo burambuye. Turaza kurebana none umugabo twatabarije, umugabo ukundwa n'abanyarwanda, yagizwe umwere. Mwabonye ukuntu abantu bari bategereje kuri urukiko ko Gerard Rurayi neza asohoka, byari ibyishimo. Hari uwambaje ati ariko kubera ko bakora manifestasiyo y'ibyishimo, ariko mu gihe yarengwaga babizi batigeze bagerageza guhaguruka ngo bigaragambe. Gerard Rurayi neza rero yari akatiwe igihano cya burundu, bamurega ibyaha by'ibitekerekano ko ngo yakoze jenoside, yahishe imirambo muri iriya universite cyangwa biriya bitaro byose. Uriya rukiko rwambukiranya imipaka cyangwa rwo ruhande ibyaha byambukiranya imipaka, ku nshuro ya mbere nabonye rwose uriya Muhima aciriye Paul Rusesabagina urubanza akamukata imyaka 25 agira Gerard Rurayi neza umwere. Nabishimye rwose, nabikunze ko tubizi ko arengana, ariko abanyarwanda ni somo kibavanamo. Tubaza kubireba. Igifaransa kiragarutse kubera inyungu nyine, ubu bagiye kwica Igifaransa, Abafaransa batanze akayabo nanone programme zo kwica Igifaransa kigiye kuza ngo bagiye kwica Abanyarwanda. Programme yakiterere rwose ku buryo mu myaka ine abarimu bazaba bica Igifaransa amashuri y'u Rwanda bazaba ari benshi. Uribaza uti sune kirukanwe kubiye mpamvu? Harya ubungubu ubu uca ururimi kubera ko udafitanye umubano mwiza n'abantu bavuga urwo rurimi? Wa mugana ko abarimu bati stupid, ababwira ati muri inzizi wa mugana. Muri iyi myaka yose ishize Igifaransa cyabaye ururimi rw'interahamwe. Uyu munsi bitewe n'indonke murimo muragarura Abanyarwanda bati ururimi rw'Igifaransa n'ururimi rwiza, tugomba kurwica abana bacu bakarumenya. Ni ururimi ruzadufasha muri development, mu butunzi, mu guhahira n'ibindi bihugu. Mu myaka yashize rwari ururimi rw'inkozi z'ibibi, rwari ururimi rw'abakoze genocide, rwari ururimi rw'intera hamwe ubwo murumva abanyarwanda ubutegetsi dufite Kigali ukuntu babyinisha muzungu ngo ndizera ko batazava ngo ndatukanye ko bavuze akariho ibi byose turaza kubera kuri mugoroba mwese kandi mwabikaze ndumva ntacyo nibagiwe kumwatubwira niba namufite ibitekerezo bitandukanye ku rwande rwanyu mukabitwoza tukaza kubigana mu mugoroba mu kiganiro cyacu komerede epimate na mushobora kanguhereho usuhuza abakunzi ba radita kuri mugoroba nizera yuko mwagize icyumweru cyiza kandi nkwifuriza na weekend nziza ikaze mu kiganiro cya radita komerede epimate
ndagusuhuje bwana Serge kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro cyacu igihe ni iki ngasuhuza mugenzi wanjye Ali Abdelkarim tukunze kugihuriramo ngasuhuza abadukurikiye bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye ku mugambi wo kutabara abanyarwanda tukavanaho kari agatsiko kabazambije nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze bwana Serge
urakoze cyane komerede epimaki nta musohora komerede Ali Abdelkarim salamu aleikum
alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu komerede Serge ramadhani mubaraka twatangiye igisibo kuva uyu munsi ubu turatangira igisibo kuzageza imana n'ibitunyuzamo neza tariki ya mbere y'ukwa gatanu so ndashaka ngo mbere na mbere Serge ntangire nifuriza abayisilamu bose abanyarwanda b'abayisilamu bose aho bari igisibo cyiza mu gisibo nibwo twebwe twemera yuko imana iba turi bugufi biri bugufi y'isi y'abantu nibwo rero buri muntu agomba kwitonda ugomba kwitwararika ugomba kugira imbabazi ugomba kugira imbaraga zifasha bagenzi bawe zumvikana zikora ibiki mbese nkanjye ko nkurikije indangagaciro z'ihuriro ndumva muri uku kwezi ari ukwezi kabisa rwo kugaragaza indangagaciro z'ihuriro nyazo kandi ntangagaciro twifuriza abanyarwanda so nifurije abayisilamu bose b'abanyarwanda ramadhani nziza ramadhani karim nkifuriza abayisilamu bose ku isi yose ramadhani nziza Serge ubwo namwe mwese abakristu nzi ko namwe mwari mu gisibo cyanyu kiri bugufi kurangira mu byumweru bibanza aribwo hazaba ari Pasika ubwo turabajoyininze rero murumva tubaye tugiye gusiba hamwe ariko turabashimira basibaga tunizera yuko bazarangiza igisibo cyabo neza abakristu kutugumizamo cyacu nkaba mbona y'umwanya rero kugira ngo ngushimire kubateguye kino kiganiro nshimire na komerede Pimake kuba nawe yaje nk'uko asanzwe aza muri kiganiro cyacu cya raditahuka cy'igihe ni iki nkashimira abagikurikira n'abaduha feedback nziza n'izindi ziba zidukebura ndabibashimira cyane bajye bakomereza aho ngaho turi abantu hari igihe dushobora kuba hari ibintu tuba tutavuze neza iyo mudukebuye rero bituma natwe twiyungura gukora research bikatwongera no kuba tuvuga ibintu koko bidashimisha gusa ariko by'ingirakamaro ku banyarwanda bose Serge turajya mu kwezi kw'icyunamo mu cyumweru gitaha tuzagaruka kuri radio icyunamo cyaratangiye kuko itariki ndwi ni ku wa kane ubwo nabwo ndashaka mu muri uyu mwanya nifurize abanyarwanda bose kwihangana ariko noneho by'akarusho bakamenya yuko amahano yagwiriye u Rwanda yagwiriye abanyarwanda bose abacikacumu n'abanyarwanda n'abavandimwe bacu ni bagenzi bacu kandi n'abandi banyarwanda babiguyemo cyane cyane by'inzira karengane bose tugomba gufatana mugongo tugakora uko dushoboye tukareba ngo muri iki cyunamo turubahanye dufatanye mugongo turoheranye mbese buri umwe yegereye impfubyi iza buri gice cyose hanyuma dukoranye igihango cyo kuvuga ngo ntibizongere ariko ntibizongere atari mu magambo ari mu ngero mu bikorwa no mu mvugo Serge ndumva ubwo wenda turi bugira ikiganiro cyiza cyo nifuza kandi nkuko mbivuze nongera kwifuriza abantu abayisilamu Ramadan nziza abakristo barimo gusiba nizera yuko nabo bari bugumize kugira igisibo cyabo neza sigaje ibyumweru 2 nabivuze hanyuma n'icyunamo tukakijyamo neza koroherana dushyira hamwe dufatana mugongo kuko amahano yaguye buri munyarwanda ugize ibyago twese tuba tubigize ndumva ariyo ariwo ideologie y'ihuriro nyarwanda kandi ubwo ngubwo nkatumira natwe yuko tuzibukira hamwe y'abanyarwanda bose itariki 9 z'ukwa 4 mu rwego rwa collective memory urakoze cyane Serge ubwo tugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim reka rero dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nongera nyine kwifuriza abantu kwezi gushya guhere kuno ndabona mubyereke kuri WhatsApp buti bwana ndayizeye kwezi gushya guhere nibyo namwe tubifuriza insanganyamatsiko yacu rero yubakiye ku bushwanye n'amahanga reka dutangire kuri ingingo ya mbere navugaga ko mu bushwanye n'amahanga bado reka maze nshimire Dr. Tere Mutabazi ku kiganiro twagiranye abenshi muri iyi minsi nicyo cyatambutse nyine kuri programme za radio itavuka mfite commentaire nyinshi nagiye nakira bavuga bati ni byiza guhora bamusobanura kuko hari byinshi wenda tuba tutarumvise ku ikubitiro tujya twumva magingo aya kandi koko iyo niyo gahunda y'ihuriro gusobanura bizahoraho kandi tuzakomeza tubigarukaho ntihagire uzarambirwa rero ngo uki dusobanura cyane tugomba gusobanura kuko birakenewe kugira ngo ntihagire umunyarwanda uvuga ati sinabashe kubona ibisobanuro bihagije Dr. Tere Mutabazi rero kuri mugoroba ndagushimiye kuko mfite feedback zitandukanye z'abantu yaba abakorega mwakoranye abo mwiganye bambwira bati suza umusangira ngendo Dr. Tere Mutabazi navugaga rero ku nsanganyamatsiko y'uyu mugoroba ndagira ngo turi mu bushwanye n'amahanga ushobora kuvuga ngo ugiye gusebya ihuriro nyarwanda bikarangira ari wowe wisebeje ukavuga uti ngiye gutuka ihuriro ngiye kuryangisha abanyarwanda abanyamahanga bikarangira wa mugambi mubisha wawe wigaragaje ibi kandi uzabisanga mu bamotsi b'i Kigali uzanabisanga mu bitwa ko ari muri opposition hano hanze ibyo sibanga ibyo mwumva cyangwa mubona buri munsi nibyo hari uvuga ngo ariko kubera icyo abantu bitwa ko ari opposition babasebya mupiki mujye mushoza namwe murebe mwihitiremo ko ntabwo muri abana nkimu nambwira ati hari abantu bari muri opposition babasebya babahora iki babangira iki ibyo rwose n'uburenganzira bwabo ariko abanyarwanda bajye bashoza bahitemo ukuri iby'ukuri babigumane wa mugani bidafite akamaro bajugunye ntabwo ari ngombwa kubabwira ngo uyu nguyu mu mukunde uyu mu mwanga iyo mirongo ntabwo tujya tuyigendera mu Rwanda kandi ntabwo ari na politike yacu ndagira ngo twibande wenda kuri politike y'ubushwanye n'amahanga nk'uko byakozwe na Leta y'u Rwanda ejo bundi aho bakoze ikiganiro bagira ngo bajore ihuriro nyarwanda bavuga ngo kuki ihuriro nyarwanda ryaba ryarandikiye ngo Evariste Ndayishimiye cyangwa ngo ryarandikiye ngo risaba ibiganiro ngo uriya mugabo w'u Burundi uyoboye Burundi nawe nta shinga ntahagaze igihugu cy'u Burundi cyo kamwe n'amoko igihugu cy'u Burundi bafite politike yo gutemba abatutsi Perezida Neva nta bwenge agira ni umuntu uhagaze w'igishushungo cyangwa udafite gutekereza urabireba ukavuga uti reka mpozinge mbanze ndebe topika y'ikiganiro ndebe insanganyamatsiko y'ikiganiro none ndebe abatumirwa bakora ikiganiro nka kiriya afata kiriya kiganiro ntabwo cyari live kiriya kiganiro ntabwo cyari live ahubwo cyari pre-recording nkurikije uko nayibonye emisiyo nk'iriya ubundi wari ukwiye tunayinyunga ukayivanaho kugira ngo idatere ibibazo muri diplomasi wari ukwiye kuyivanaho kugira ngo idatere umwiryane mu bubanyi n'amahanga ariko bitewe n'uko bariya abantu b'i Kigali tuvuga yuko bakwiye gusezererwa bakavaho barananiwe ntibakimenye icyiza n'ikibi emisiyo nk'iriya itriginga umubano mubi hagati y'ibihugu dewo tukagira neza abenshi banyandikiye bambwira bati uwo ni inkozi y'ikibihugu ni nk'umuhe agaciro ariko reka tubiganire kuko biteye impungenge ku banyarwanda hari ibintu bimwe tugomba kujya tuvuga kuko bigomba kuvugwaho kugira ngo abanyarwanda bamenye uko ibintu biba bikora kuruta ngo tubyihorere tubigire icyo tubivugaho ariko reka tubivuge mu nzira y'ububanyi n'amahanga emisiyo yabo yari gusebya Rwanda National Congress ariko birangira umugani batakinga insisiyo z'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye watowe ejo bundi baravuga ngo ntabwo yakwitwaza yuko amaze imyaka nk'ibiri ayoboye u Burundi nkuko ngo yabaye umusirikare mutoya agenda akuriramo ideoloji weza nguni bafite mu Burundi nyine nawe ngo arayizi imyaka ngo 18 bavuga ngo hari ibibazo byinshi mu Burundi ngo bagiye babigiramo uruhare nizimye amagambo wenda icyo nagira ngo numvikanishe kugira ngo abantu bamanze bamenye bati ibyo uvuga ni ibiki nuko iriya radio ni ya Leta y'u Rwanda iriya radio ni ya diaspora ariko ikorera mu ntara ya gatandatu bivuze yuko editorial y'iriya radio Leta y'u Rwanda n'ishyigikiye irayandorosa abantu batanga ibiganiro kuri iriya radio ni abayobozi b'u Rwanda usibye Kagame turatanga ikiganiro ariko dufite abaminisitiri dufite abadepite dufite abambasaderi bivuze yuko rero iriya ni imwe muri radio y'u Rwanda ikorera mu buhungi ikorera muri diaspora ni iya Kigali abayivugiraho ibyo bavuga bigomba gufatwa nk'ihame ko ari umurongo wa Leta kandi mu gihe kuvuga ikindi gihugu ugomba gucamo ukayunguruza ukamenya ibyo uvuga aha ndagira ngo dushimangire matirike dufite mu ihuriro turavuga tuti ntituye twinjira mu bintu bireba za Leta z'ibindi bihugu dushobora kuvuga ibyo tugomba kuvuga tukagira limite ariko ntabwo twinjira muri administration y'ibindi bihugu ngo tujye kujora uko ibihugu bikora diplomasi yabyo ariko biteye isoni ariko njyewe biranshimishije kuri mugoroba ko tubiganira tugaragaza uko ubushwanye n'amahanga buteye aho mushobora gufata umukuru w'igihugu watuye n'abarundi b'abahutu n'abatutsi abaheza nguni b'i Kigali babudeho tukagira neza bakamwita umuheza nguni bakavuga yuko ari gahunda yo kwica abatutsi cyangwa yo guheza abatutsi bakavuga yuko igihugu cy'u Burundi kiri muri bankruptcy nawe adashinga ari ikiburabwenge kwibaza uti Kagame n'ujya ngo abantu ngo yaciye umurongo utukura ngo ni ukurozinga nayine bizaba bikurangiranye ariko uriya ni umurongo utukura wo kwinjira mu buzima bw'ikindi gihugu witwa wikujya gusebya ihuriro bikarangira wimennye inda hari akawudiyo gatoya nagira ngo twifashishe kuko ntabwo najya gukora gushyiraho ibintu byose kuko ni no sense ariko iby'ingenzi ndagira ngo tubiganire gato reka twifashishe kano kawudiyo gato kugira ngo byumvikane neza twe twabiganiraho mumbwire niba ari njye wibeshya cyangwa mumbwire niba iriya Leta y'u Rwanda igeze ikoresha abantu nk'aba Deus Kagira neza batuke zo z'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi reka twumve aka gace mbere y'uko dukomeza tubiganiraho mu magambo arambuye
Third Lieutenant Deus
murakoze umutwe wa RNC ndawuzi kuko bigeze kuntumaho ngo mbasange ariko ngasanga nta mpamvu kuko iyo ugiye gushinga urugamba ugira impamvu ntabwo ari uko natungana na Tom Ndahiro ngo mpite mpaguruka ngo ngiye kugaba igitero ku Rwanda hari ibintu by'abantu babiri bashobora gupfa ariko ntabwo igihugu cyose kigomba kubiryoza noneho nkavuga nti ibyo RNC mutuzaniye ni ibiki ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi z'ubwoko bw'abatutsi 281 bamaze imyaka irenga 18 bari muri izo nkambi badashobora gutaha iwabo n'abarundi b'abahutu cyane cyane bo mu ishyaka rya CNDD-FDD batashobora kubemerera ko bongera gusubira mu byabo ndetse hari n'igihe byabaye gaterera nzamba haza kuza w'itsinda ry'abantu basabye bati aba bantu tubashakira ahandi hantu baba tubashakira ibigwate n'ibiraje mu Kirundi ariko noneho batangire kubaho ubundi bushya none kujya kwisunga uwo byananiye kuki batanye bakajya ku muntu nawe uri gita kuko iyo unaniye kuyobora igihugu ntitwitwaze ngo yatowe ejo bundi mu kwezi kwa gatanu mu 2020 uriya Evariste Ndayishimiye ariko yagiye kuba general ari uko yahereye ku mukuru tu akazamuka akaba general
ubwo yari mu buyobozi ntavugire ngo ntabwo ibyo bibaza bizi nta nubwo bishoboye haru biragaragaza ko afite intege nke cyangwa se ubwenge buke budatuma ashobora gukemura ikibazo cy'abarundi muri rusange ngo atangire kubaka igihugu cy'abarundi kugere kwisunga ufite nawe intumbero yaheze nabwo n'ubuyobe akabihumbi bibiri kugeza ibihumbi bibiri na gatatu u Rwanda rwigeze kunyura mu kintu kimeze nka serwakira abantu barahunga ariko isubiye inyuma ugasesengura usanga babigizemo uruhare kugira ngo abantu batigite biruke bashwiragire ndetse bitere n'uburakari ku buryo umuntu ashaka gutaha akoresheje uruhembe rw'umuheto cyangwa imbunda ziremereye bajyaga batwigisha mu gisirikare hari ibyo bita kurema akavuyo none iyo nduru igatuma abantu baraka abatabizi bakoreramo igihugu kigacura imiborobo ubutegetsi bugahirikwa kandi wagomba kubuyobora ari we urimo kubiyobya n'ikigaragara ni uko abo twahunganye muri imyaka ibihumbi bibiri abenshi twasanze icyabiteraga kigaragara kandi twese turataha ngo turubake u Rwanda abandi bafashe ikiruhuko kizabukuru ariko bararuhutse barakama izo batunze burya ngo ibisa birasabirana bibutse kujya i Burundi kuko i Burundi ni indiri ya FDR abahutajwe amashyamba ya Congo bibereye Bujumbura mu gisirikare nanone kandi i Burundi ni ikinyabumwe cy'ifatizo cy'ivangura ryoko gishaka gucupiza no kurimbura ubwoko bw'abatutsi ku isi y'i Burundi ndavuga ngo bagende bambwire izo nkozi z'ibibi ntagire zigatemura insina z'izo mpabe kuri ya Padiri Manase ntagire n'umuntu umuhana umubwire bariya abantu bahejeje abarundi 281 mu nkambi batazi n'igihe bazaviramo kugeza igihe bakamaze imyaka irenga 18 none abo bantu igihugu kirimo cyahombye niko nabyita bankrupt cyarahombye kubera ko abayobozi bahereye kera bayobya abaturage kandi bashyigikiye ivangura ryoko ku mugaragaro hari igitabo cyasohotse cyanditswe na koloneli Rwasa Zakaria banditse ngo genocide des Tutsi au Burundi par une pseudo démocratie Hutu yacyanditse muri uyu mwaka kiragurwa kuri Amazon kiraboneka we yerekana abo bagizi ba nabi badasiba gucupiza no kwica abo batutsi ntabwo icyo gihugu nacyo cyahombye buheriheri kuko nta hantu tugaragarizwa ko kizazanzamuka kitarangije gukemura ikibazo cy'abarundi bose ntabwo cyaba akarorero kuri iki kiganiro nagira ngo mbabwire ko mu mateka n'imigani ya Kinyarwanda nagiye nsanga umuntu wese urwanira ikibi te kibi rusopanya asaza nabi apfa nabi n'abariye rero bahetswe na ziriya mpyisi z'i Burundi zabujije abantu amahwemo zikababuza igihugu cyabo bazageraho babati kure nta kuntu abantu babuze igihugu cyabo amahoro babizi kandi babishaka imyaka ikaba irenga 18 nta n'igihe tubona kizarangirira bashobora guheka abandi nabo kandi nabo bahora mu mirwano babuza abantu umutuzo wo gutunganirwa ubwo rero nabo ntibizabatangaza mubonye habonetse Rutaraka akamuterekura yibwira ko amuhetse mukunzi azamutika
murakoze cyane namwe retired lieutenant
impyisi z'i Burundi nta nubwo bakiri abantu abarundi muri impyisi ngo rero Lieutenant kagira neza arabagereranya ko muri impyisi impyisi mahuma rwose harya ubu twavuga ko iyo ari diplomasi kuri radiyo ya Leta y'u Rwanda harya ko bari baje gusebya ihuriro bikarangira basebya abarundi basebya ubuyobozi bw'u Burundi ndagira ngo kino kintu tukiganiremo ariko mu yandi magambo hano abagiye babinga mbwe bati uyu mugabo yivugiye ko yahunze mwaka w'ibihumbi bibiri kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yari muri FPR inkotanyi niwe yakorera grade rya Lieutenant aza guhunga mu mwaka 2000 avuga ko yahungutse mu mwaka 2003 avuga ko bamwe ngo babaragiye muri retirement mu kiruko kizabukuru barimo babayeho neza sinzi wenda niba arahungiye mu Buraya mu Bubiligi cyangwa he ariko nzi neza yuko ari wakunda kuba ari kuba ufite amakuru n'ubu mu munyanyarikira muti yakoze system ya voda voda niko barimo kunyanyikira kano kanya yabaye rero mu muzamashyaka cyangwa mu hari ikintu cyitwaga igihango munari kugurize mukaraba igihango cyarimo imiryango igeze kuri itatu niba ntibeke igihango harimo abahoze muri SPL harimo abahoze muri SPL Rwanda Patriotic Front ndetse n'abarwanyi ba Force Democratique de Liberation du Rwanda FDR umva abahoze muri SPL abari muri abahoze muri SPL abahoze aba FDR Force Democratique de Liberation du Rwanda hakazamo n'ikitwa Alliance pour la Naissance de la Nation Arena hamwe n'umutwe wa Monarchie Nation Imbaga nyabutatu nyarwanda mwumva n'imiryango igera kuri ine abahoze muri FPL muri FDR muri Alliance pour la Naissance de la Nation Imbaga hamwe n'abashaka Monarchie bari bumbiye hamwe arabyivugira ati twadufite intumbero yo gukura buriya ubutegetsi dukoresheje imbaraga arabyivugira byose ubundi ati ubwo ugera ndende ndababwira mu nshya make ati yahunze Kayumba na Karegeya Kayumba na Karegeya mu mwaka 2003 bari bakiri mu Rwanda niba yatawe mu mwaka 2003 bakiri mu Rwanda yahungaga iki kandi bari bahari bya binyoma byabo ikindi nanone amakuru dufite yuzuye mwemerere nuko yari umukozi wa Kigali no mu Buhungiro muri aya mashyaka yarabanekaga abavangavanga ari kuri peroro y'u Rwanda yishyurwa na Leta y'u Rwanda n'abandi nkaba nashamaje n'abandi mukuye munsi bihererega dufite abantu bahembwa Leta y'u Rwanda swagize bari muri opozisiyo babandi bwo batukana bagira bate mwe mukabaza mutari ko abantu muri opozisiyo bimeze bite kandi bari kuri peroro bahembwa Leta y'u Rwanda ni kimwe n'aba bagara rero ba Deus ikagira neza Komandari Ali Abdulkarim ubanye n'amahanga tubukomeyeho tuvuga yuko tuzabushyira mu nzira nziza kandi tukavanaho ibintu by'umwiryane leta y'agatsiko yatetse abanyarwanda ingingo y'abanye n'amahanga ni ikintu gikomeye cyane ibi bintu bivuze iki ku buswanye n'amahanga baratera u Rwanda ariko kwibasira leadership y'u Burundi ukageza ubwo bita impyisi ukavuga yuko umukuru w'igihugu ari ikiburabwenge ukavuga yuko badashinga ko abarundi bubakiye kuri politiki y'irondabwoko yo kwica ubwoko bumwe ibi bintu ntabwo bikwiye kwihanganirwa bikwiye kwamaganwa kandi Deus Kanyereza akaba yakurikiranwa Komandari Ali Abdulkarim
Serge urakoze cyane birababaje ku discussing umuntu nk'uyu nguyu na bagenzi ba Tom Ndahiro n'abo bantu bise bavuze ngo ni radio ki ni programu y'iki One Nation ibintu nk'ibyo ngiye
One Nation Radio ya diaspora ya Leta y'u Rwanda
mu by'ukuri tuzi ko diaspora ari intore tujye tubivuga neza nta diaspora ihari serije kuri diaspora bivuze iki mbese ubundi muri diaspora ntabwo bakabaye habamo abantu baza bakavuga batyo kuko diaspora ikiberaho ni uguhuza ibintu bibatwara mu gihugu cyanyu ariko diaspora y'u Rwanda igaragaza abanyarwanda ubwacu ikibazo dufite serije njye buri genza nkavuga hano urigendaza nkayo babwira ikibazo ntago ari Kagame ikibazo ntubwo abanyarwanda serije n'abanyarwanda badukurikiye urabizi yuko impamvu twavuze tuti tutarakora ibindi byabyo byose icyo tubanza gushyira imbere icyo tubanza gukora ni uguharanira ubumwe bw'abanyarwanda umwe bw'abanyarwanda buvuze iki ntabwo bubuza abantu gushyira hamwe for the sake yo gushyira hamwe oya burarenga ibyo ngibyo buvuga yuko buri munyarwanda agomba kubaha mugenzi we akamuha kuvuga uko atekereza ibintu nta gasuzuguro nta gutukana nta gusebanya ntake aba rero ibyo bakora ntago bo barimo kuvuga ngo baravuga barazana ibitekerezo byabo ubwo barazana ibitutsi barazana gusebanya barazana kugira ariko ni mu gihe n'umwera ubavuye bukuru serije uribuka Kagame mu 2015 uko yavuze
perezida w'u Burundi nyakwigendera perezida Nkurunziza uri bukujya muvugaga yari imbere ya Unity Club nibyo barimo uribuka uko Rwanda rwakoze uko rushoboye ngo rugaragariza amahanga yuko i Burundi harimo kuba genocide ngo barimo ukora abatutsi genocide uyu mugabo Deusi nibyo arimo kuvuga ikimenyesha iracyari gahunda yabo gusa nuko amahanga yabyamaganye uribuka yuko agakiko Karoni kagiyeyo takibo hurana Nkurunziza akabereka nyina akabereka umuganga we akabereka abandi mbese abantu bamwegereye cyane babatutsi akavuga ati si nakwica ntabatutsi kandi mama ari umututsi umuganga doctor wanjye personal doctor wanjye ni umututsi abandi inda ushinzwe ubuzima bwanjye undinda ni umututsi n'abandi abereka n'abandi ntago bagarukiye ngo kwa Nkurunziza bagiye muri guhura na parliament parliament urabyibuka barabigaje byari kumugaragara babereka bati kabisa ibyo bintu nta bihari babatwara mu bantu basanzwe bavayo bavuze bati biriya bintu nabyo ikinyoma bagikubitira ahagaragara kabisa kirarangira kuva icyo gihe ya mashagaga ya Kagame yose kubyerekeye Burundi abararangiye asigaza none wakwiriye kujya guterayo ibitero shuma no kugira ibyo akora nibwo batangiraga na Red Tabara n'ibiki byose nawe ndimo kuvuga bino bintu kugira ngo abantu barebe
rimwe rudukikije muri Burundi serumu barayifunze cyangwa ariho barayifunga ariko biturutse kuki ku mateka yenda gusa nayo hano ubuyobozi bwaberaho kwirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida kifungirana aho yifungiranye nta uzaho aba nta umuvugisha ayo barataba abantu bagapfa buri munsi bakirwa bakurura imirambo ku street ibyo Afurika isanzwe ekosero abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiraho yanaye ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze kuko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ubuyobozi bukirwa bwica abantu imirambo itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana bato abagore barangiza ukajya kubihindura politiki ya nyabaki mbese bavuga ko uteye u Burundi ibibazo nk'ibyo yaturutse hari undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo n'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe niyo byaba ari ahandi bituruka biriya byo mu baturanyi hano i Burundi n'uwavuga ngo ni u Rwanda rubitera u Rwanda wajya kubitera umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'aba Barundi agomba kuba yarahereye ku bubi bw'Abarundi yahereye ku bayobozi babi b'i Burundi bakorera nabi abantu babo wenda nawe abijyamo ikibazo ni icy'abantu ubwabo bari bakwiye kuba barize isomo ku byabaye hano bamwe bagezemo n'uruhare mu batemye abantu harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka
Comrade Ali Abdulkarim wari ubikomeje avuga uti umwe ruturutse bukuru bucya bakwiriye hose Lieutenant Deusi Kagiraneza aratera mu kirenge cya Kagame niwo muco niyo mpamvu iyi gahunda ni gahunda ya Leta y'u Rwanda ni gahunda y'abadestabilizaga Burundi bagira ngo basenyera inteko cyangwa basenyera leta kuko urumva binavuga nibyo Kagame yavuze nibyo tuzi bituruka muri intelligence y'u Rwanda yo gukomeza basenya ubumwe bw'Abarundi mwakomeza ari gutemeza kugira ngo bijye kuri rekodi
Oya urakoze cyane Serge kuba wibukije abantu ko abantu abanyarwanda n'abandi nk'abantu basanzwe abantu bari bagirwa cyane. Kuba rero nk'ibintu warabitsuka bizana ukabyerekana bigaragaza yuko uyu Deus yarimo kuvuga ari umurongo wa leta y'u Rwanda. Ntabwo leta y'u Rwanda irimo kuvuga kumvikana n'u Burundi kubera ubushaka kubishaka. Na mahanga arimo kubategeka uti mwaratubeshye twebwe turashaka ngo dukore n'u Burundi turashaka ngo twongere tugire umubano nabo n'ikimenyimenyi Serge uribuka ejo bundi baje hano muri European Union u Burundi babuhaye miliyoni zirenga magana ngahe u Rwanda babuha miliyoni 2015 gusa n'eshanu Ubufaransa bwazaye miliyoni 20 gusa n'ibyo Kagame yatahanye nazo nk'icumi zasigaye mu ngendo z'indege n'ibitugabaho abagenzi be ariko izi Burundi zose zagiye hariya. So ibyo avuga bya serumu rero byarafeyirinze yakoze uko ashoboye kugira ngo ntibahe u Burundi imfashanyo babafatire ibyemezo bagire ibiki ariko bya byemezo byose bari barafatiye babikuyeho y'Amerika yabikuyeho none n'amafaranga batangiye kuyabaha n'ama embassy menshi yari yarakinze ndizera yuko yasubiyeyo ataranasubirayo ari mu nzira zo gusubira ngo ajye i Burundi. So ibingibi byabaye ku Burundi Burundi bugakora uko bushoboye bagira ngo ufite intege nke yabo ugashobora kugaragaza yuko atari byo Serge birantwara no kuri ibingibi byo gushaka ngo barasebya ihuriro tuburi kukuri gasta uba ufite cause cyangwa impamvu nyayo byanze bikunze nubwo anyura mu nzita n'imezi te ura biranga ukabinyuramo ugatsinduka gumuri ukuri umugani w'abanyarwanda ukuri guca muziko ntago gushye kuzaguko ibyo turimo rero by'ukuri y'impamvu y'ukuri bizaguma ari byo bavuga ngo ibiki bakwifuriza ihuriro ibiki bagira ibiki gasti ihuriro rizaba riri kukuri rizaba rifite ingengabitekerezo nziza ishingiye ku kuri cyangwa kuri principle mu cyongereza ishingiye ku bintu bihamye nubwo wagira iki nubwo bazakora ibiki bizanyuramo nk'uko babigerageje u Burundi Burundi bugaguruka ubu ngubu bukaba bwatangiye gutera imbere cyane no kubasiga. Ntabwo Serge ari u Burundi gusa mbabarire nashatse ngo mvuge kuri byinshi ngaragaze yuko ibyo barimo ari ubusa. Serge uzuko u Rwanda rwavuze Congo Kagame avuga Congo yuko ngo ibibazo ari ibyabo ngo baze bakabyikorera n'ibiki ejo bundi mwabigarutsemo wowe na Bwana Baraka na François
wewe
yes mubigarukamo mubyibutsa ibyo bintu uko Kagame yavugaga icyo gihe nibwo abanye bw'amahanga abadafite mbese wavuga ngo we kuri we yumva atita ku cyaba ku mbese ukuntu abantu babona u Rwanda kuko kuri ntakorera inyungu z'u Rwanda akorera inyungu ze akorera inyungu hariya bakorera inyungu za Kagame n'umugore we n'umuryango we gusa n'abana be ntabwo akorera inyungu z'u Rwanda kuko umuntu uzi gukorera inyungu z'u Rwanda iyo ukorera urugo rwawe urarubanira kuko iba haje amapfa ukamenya ngo uragira iba hagize ikibu ukamenya ngo uratabarwa ariko umuntu wikorera ubwe ku giti cye kandi ubuzi ngo abaturanyi abanyafurika yarabataye we afite abalobisi cyangwa abantu bishyura amafaranga bajya kumuvugira mu bazungu aba yitwara nk'umuzungu cyangwa ubungubu akitwara nk'umwarabu kuko yabonye yagiye Katari yumva yabaye nawe umwarabu nk'abakatari nicyo kibazo Serge dufite mu Rwanda niyo diplomasi dufite y'u Rwanda none aba bamutsi rero babo bitwa abo badeusi nibo batuma Ndahiro nibo ngo umugore ngo witwa Chantari ngo nibiki nuriya wakigize n'abandi bose bameze kuriya Serge ntago abo bantu bose bashobora kundusha FPR original
ariko Ali mbere y'uko najyaho wenda ikibazo cy'amasiko yabo tari kugira ko yahunze mu 2000 kugeza 2003 agahunga Rwanda akajoinga imitwe bagasinga imitwe yari ifite gahunda yo kuva no gutegeka bwa Kigali bakoresheje intwaro yabyivugihanga aho ngo turi kumwe turagendana
yes serije nawe ndashaka ngushimire na comrade Etienne kuko mwaje gusobanura neza twibyo twavuze ku wa gatanu w'igishize yuko ironyarwanda icyo dushyize imbere n'uguhindura ikibazo cy'u Rwanda guhindura ibintu mu Rwanda binyuze mu mahoro mwarabishimangiye kandi iyo gahunda yihuriye nk'aba rero baba baragiye bakumva bya mitekereze y'abanyarwanda benshi bafite ngo kugira ngo mukemure ibibazo ntabwo mwakwicara ngo muganire nk'uko abantu bicara on the table bakabikora nk'uko ubona abanyagitugu bose babikora ku isi bakumva yuko bagomba guhangana bakumva yuko ari ukujya mu masasi n'imbunda ntibatekereze ingaruka zabyo bumva yuko n'umuntu uwo ari we wese ariko ari bubigire ntabwo ariko bimeze Serge twarabigerageje muri FPR ariko ingaruka zabyo twarazibonye ntabwo twabonye icyo twashakaga icyo twaharaniye abantu bari mu FPR bitangiye abantu bapfiriye mu Kagera hariya ahandi hose Serge ntabwo bigeze tubibona twaba FPR n'abari mu gihugu abadafunze bariho inzogera abatariho inzogera babaye ibiragi uribukumuhuza yise uriya wari minister wa justice Karugarama urabyibukuntu yise kubukwe mu mikoro y'ubukwe bwa teta Rwigema uribukwe Karugarama yise
yes ndabyibuka yise ariye yise gukira
mbarubukeye
oya ni nyuma y'iminsi sizikuna bise kuri anyway ndaza
ariko ibyo birakwereka ntabwo ari we wenyine kandi bari ni abantu ba RPF banyabo ntabwo ari bo gusa Serge General Frank Rusagara ufunze kandi akaba ari mu zabukuru ze nziza n'umwe mu banditse constitution ya RPF Gerard Gahima ubumva barimo kuvuga muri kiriya kiganiro cyabo n'umwe mu banditse constitution ya FPR na kubwira benshi cyane General Kayumba barimo kuvuga ibintu bikomeye cyane mu Kagera ibintu bikomeye cyane mu Kagera niwe wayoboye igikosi cy'abana badisayidinze ngo bagomba ku withdrawinga abatwara Rwempasha abenshi bamwe bapfira mu nzira ariko ashoboye gukemura abato ari ubakomandinga barabagabanye uriya Ibingira afungiye he muri Tanzania n'abandi so Serge ariko kumva nk'uwo muntu wakoze ako kazi baje bakubwira ngo ntabwo yabihawe niwe yabihawe n'u Rwanda bakibagirwa ngo na Uganda abantu bavuye bari bafite imyanya ikomeye cyane iyo banagumayo bakaba no hejuru cyane kuko bagenzi bo bari hamwe nabo bagiye bararenze cyane ariko kuko batari abaganda ntabwo byashobokaga umuntu arize urabizi ngo arize yabayeho district administrator yatangiye ishuri rya kadamu muri Uganda rya NRM yakoze ibiki byose urabizi uzububasha bwuze ibiki bye aragenda arangiza intambara y'abacengezi abandi byabananiye abacengezi bageze Kigali hariya ariko uraje uti ntabwo nibyo yabonye ni igihugu cyabimuhaye no iyi mentalite irapfuye Serge ntabwo twavuga ngo ubungubu ibyo urimo gukora ubungubu ngo ni RNC yabiguhaye no urabi aninga you have earned it warabikoreye waritanze uritanga ntabwo ubungubu epima cy'amajoro ararakora ibiki waza ngo uvuge ngo RNC niyo yamuhaye ubukomiseri cyangwa niyo yamuhaye gukora ibi ngibi no yarabikoreye igihugu n'abantu so iyo umuntu astandinze aho tu akitanga agakora iyi mentalite yo kuvuga ngo ni igihugu cyabimuhaye cyangwa ni Kagame yamuhaye ibyo bintu biri fraud nibyo dushaka guhindura niyo myumvire isobanye niyo myumvire ikiriri
ni imfura nka ba kamara Tom Jari yitwa Kubwimana nyuma y'iminsi
exactly nyumvira umuntu uriya ni lawyer yabaye minister of justice muri Uganda yarafite ntuza ye law firm ye ariko yagera hari ati bakamuhindura nyine kubwa imana nyine nyuma y'imisi kandi imagine that
cyabundwandira hejuru
kimenyero nkanje umuzi ari inshuti ya data muzi nk'umuntu wishoboye gasese n'ibiki hanyuma nkabona nkabiri it doesn't make sense iyo rero abantu baje nkabade usibaje sinzi ibyabo we numvise bambenda kumera nkaho bari abantu barasanzwe mu Rwanda babacika cumu n'uriya mugore Chantari rababarira kubyo banyizemo ntabwo byari byiza ariko sibaze kuturusha FPR turayizi ko yari imeze turushe Kagame
n'inkotanyi yanavuze ati ibyo nitwigishwe mu gisirikare kirakira kirana komeye ati batwishije guteza akavuyo wende pima cyaraza kubivugaho yaharayitinze ati icyo twize mu gisirikare kandi yize mu gisirikare cya RPA cya FPR inkotanyi guteza akavuyo ibintu bigacika bikadogera ubundi ukagera ku butegetsi izi
ntabwo wavuze ko akorera ntuza security zabo
bose n'uyu munsi regaracyari umukozi
we yaranekaga rero ako kavuyo bakubwira nako kujya kuneka ugateza akavuyo n'ubu ngubu hanze muri diaspora nyuma bita diaspora no kugira ngo bateze akavuyo mu banyarwanda bari hanze
yakoze cya SPL yabaye muri desk ya Damunyuza avuga ati twize mu gitere guteza akavuyo
ariko Serge ndashaka nkubaze igisirikare kiri professional nibyo bikwereka ko SPL RPA itakiri igisirikare ubundi igisirikare kiri professional ntabwo gishobora gukora ibyo ngibyo ntabwo bibaho gikora igisirikare nyine cya nyacyo cyo kurinda ubusugire ariko kugira ngo ujye guteza akavuyo ntabwo bibamo nawe nsubiye rero kubyo wambajije Serge nta muntu nongere mbisubiremo nta muntu n'umwe n'igihugu umuyobozi n'umwe wo mu gihugu cya Afurika tudashobora kwegera ngo tumubwire yuko ashoboye yadusabira cyangwa yakora uko ashoboye agashyira wake tukabona yuko Kagame bamwumvisha ko kugira imishyikirano ari byiza kuri we ku Banyarwanda no mu karere kose kugira ngo ashobore kugira iyo mishyikirano aveho neza ntazaveho nk'uko bakampayero bavuyeho ntazaveho nk'uko Idamini yavuyeho ntazaveho nk'uko Gaddafi yavuyeho ntazaveho nk'uko Said Barre yavuyeho ntazaveho nk'uko Saddam yavuyeho aveho yumvikanye agiye iruhande ahumure twebone tuzamukora ibyo yakoze Habyarimana ngo tumurase numvise Tom ashaka kubyihakana na bariya bashaka kubyihakana umuntu ngo barashe indege Serge bagiye babeshya ibyabaye turabizi ababikoze turabazi ni uko bya bindi by'amategeko nk'amategeko nk'uko bavuga iyo amategeko abantu babishatse babikora uko babishaka hari igihe politiki ivuga iti mu bigenze mutya ariko igihe kiragera ukuri kukazaza ntabwo ari igitangaza rero ariko ababi uko tubizi niko bimeze ntawe tubisabira imbabazi kugira rero ngo bavuge ngo twagiye gusaba perezida w'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ngo abe yatubera umuhuza w'ibiganiro wo kuvugana wa opposition ngo ivuga ejo bundi Ndayishimiye huye n'abanyango n'ubu arimo kugerageza guhura n'abarundi bose barimo kugenda bagahura nabo birimo kugenda bitungana so wafite experience ntabwo ari ibyo gusa abarundi bahuye na n'uriya wapfuye perezida ninde wapfuye wa wundi wavuye ninde
wavuga Buyoya
Buyoya kandi uriya Ndayishimiye yari abirimo hagati
yaje umwana we passport diplomatique ejo bundi Brussels
yes na ariko na Ndayishimiye yari abirimo hagati yari bivuze ukuntu yajyaga arusha ajya guhura nabo ahura n'abantu agira n'ibiki so afite experience kubimusaba rero ntabwo ari twasabira imbabazi ntabwo ari ibintu byadutera n'isoni ni perezida ari muri East African Community ari muri African Union Burundi ni igihugu cy'igituranyi cyacu ubundi twari dufite imibanire myiza kandi afite niyo experience ndimo kuvuga ntabwo ari twe twabimurenganya uri ari urimo kumwita ngo ni igicucu ngo ntabye ashoboye ntabye agize iki yes na washyize re audio ni nkuko shebuja wabo yabigize bikwereka rero iki
ari utaranda komeza ho ikibazo kirangaha nge nta nibwo ndeba debating nk'iyo ndareba amagambo banyirubwite bakoresha ku muturanyi tugomba guturana forever kuko ntabwo u Rwanda rushaka kwimuka ngo rujye ahandi turi abanyarwanda dufite impunzi z'abanyarwanda mu bihugu duturanye ko ari bine abakuru b'ibihugu b'ibyo bihugu bose turabegera tukabaganiriza nta gihugu na kimwe dushaka kuvuga tuti iki ntabwo twakivugisha bite runaka tuvugisha buri
musore twebwe Serije gahunda yacu irahari polisi yacu yerekeye ubanye n'amahanga irazwi ni intego ya gatanu mu ntego esheshatu ariko no muri police za founding police documents z'uru Nyarwanda irahari ni ya banza ari ya 11-12 ivuga ububanyi buboneye ububanyi n'amahanga buboneye bivuze iki kubahana kuganira neza mbese gukorana kugira ibiki atari ibintu by'ubushotoranye n'agasuzuguro kirazira umuturanyi gutuka umuperezida w'ikindi gihugu kuko ntabwo biba bikureba kirazira perezida wanyu kumva arimo gushotorana n'abaturanyi abantu mwakabaye mwahirana abantu muri organization zimwe ariyo East African Community muri African Union muri abanyafurika mu rwego rwa Pan-African so Serije rero kubona umuntu ngweza abivuga abivugira kuri radio cyangwa platform ya leta y'u Rwanda harimo uriya wita ngo n'umusesenguzi Tom Ndahiro ntamwamagane kimesha Tom Ndahiro arimo nawe kubindosinga bikugaragariza Serije yuko bwa bushotoranyi n'amahanga ukigenda imbere ntacyo bigeze biga Serije biragusobanura yuko iba baranafunguye n'imipaka bayifunguye kubera maonesho kubera ko umuntu wese igiye kuza ariko mu mitima yabo imipaka igifunze mu mitima yabo kwenderanya bigihari birakugaragariza yuko biriya biganiro bagirana n'u Burundi babikora kugira ngo ba stage managing ariko bubikiriye abantu bakwiriye kubyitondera rero bakabyitondera ntibizabe nka bya mishyikirano bari bakoze mu Rwanda twese twizera tuti noneho ikibazo cy'u Rwanda kigiye kubonera umuti muri mu Rwanda na kane bagakora ishyano bagategeka yuko indege ya Habyarimana iraswa ntabwo njustifia ubwicanyi bwakoze genocide yakozwe ntabwo nta nari mu nzogera mbijustifia kuko ntabwo ari perezida wa mbere ntabwo Habyarimana ari perezida wa mbere wapfuye abandi barapfa bakanicwa ntabwo abantu bahita babica muri Lebanon ziko bishe muri Lebanon bishe prime minister wabo ntabwo bari banizi bahise bajya muri mu bandi ngo bicane kandi bo bari bafite batoba anganya nabo ntabwo bagiyemo ngo bicane ntabwo ari aho gusa hari n'ahandi henshi cyane abaperezida bagiye bicwa ariko ntibakora iki na Haiti ntabwo bigeze basubiranamo ngo bicane n'ahandi navuga henshi cyane so Serije ibyo ngibyo byo ni ibintu tugomba gutandukanya
i Burundi perezida w'abahanduye mu ndege ntabwo bafashe umurongo batemane kandi
absolutely
u Rwanda ariko abarundi ntibigeze basubiranamo ngo bicane bitewe n'uko mukuru w'igihugu
twebwe ibyo kwicana byacu ni umuco tugomba kwemera yuko ari umuco mubi ni cyasha ku Rwanda n'abanyarwanda bose ariko kugira ngo tubikire Serije biragendera muri ya polisi yacu dufite nanone polisi ya 10
nyamara gato naho gatumbiga iyo ntandi bwa abanyarwanda bicana ahubwo ni ubutegetsi n'abafite inyota yo gufata ubutegetsi ibyo bintu nabyo bijya biba clear ntabwo ari abaturage b'abanyarwanda bicana
Serije urashaka kumbwira ngo Deus ni umutegetsi Deus amagambo ye afite y'uburozi ntabwo yakwica umuntu uyu nguyu
no ariko Deus ariko ndavuga ko akora inzego z'umutekano ndumva ari muri leta
hanyuma se ni umutegetsi uwo nguwo
ariko ndagira ngo ngaragaze ko iyo uvuga ngo abanyarwanda baricanye ahubwo motivasi turuka muri leta bafite ubutegetsi n'abashaka gufata ubutegetsi abaturage bahinga ibizima n'ibishyimbo bari innocent completely
Serije nje birankomerera cyane kuko umuntu Mandela niwe yivuze neza ati umuntu wari we wese avukana urukundo
yes
umuntu wari we wese yavutse umwana uzari umwana yavutse avukana urukundo ibyerekeye imitima mibi arabyigishwa
turi kumwe
rwose arabyigishwa akigishwa ngo uyu nguyu uyameza atya nkabiri ikigenderwa kiriya gahunda yawe yo kuvuga inkuru nyarwanda mu kwangisha abantu inkuru nyarwanda ariko ikibazo nuko udashobora kwangisha abantu ikintu cyiza ntabwo bishoboka uragiye kumugerageza ukagumugerageza kuko icyo bibagirwa nashaka nacyo nkivuge nkimangire icyo bibagirwa n'uko na FPR batwitaga inyangarwanda batwitaga abantu bafite imirizo batwitaga ingegera nta bintu batatwise so ntabwo ari bo babaye ba mbere kwita umuntu uvuga ukuri cyangwa urimo guharanira ukuri kwe kumwita ibyo bashaka kumwita igikuru kiri ni ikihe rero ntabwo turi iterabwoba iyo twari kuba turi iterabwoba Serije ntabwo twakaje kuri radio n'ingingo yabari na Zoom yabari na YouTube yabari na blog talk yabari n'ibiki ngo twakire ariko ibyo barabigerageje byarabananiye kubera iki isi yose ziko Kagame ari umunyagitugu baziro isi yose rero izi language y'abanyagitugu language y'abanyagitugu nuko bita umuntu wese ugereje kuvuga ukuri bahita bamwita ngo ni umuterabwoba bahita bamwita ni umujura bahita bamwita ibiki bakamufunga ntabwo ari bo ba mbere baba babikoze right now uriya Ukraine bayitaga iki ntabwo uzi ibyo bitaga aba Ukraine ngo ni nasisti ngo ni abanazi ngo ni ibiki ngo barashaka kwica abarusiya barashaka kugira ibiki nibyo se ntabwo ari byo so ibi ni ibintu bizwi nubwo babita ntabwo ari bo badecidinga umuteroristi ninde utari umuteroristi ninde hari ikiganiro numvise cyanshimishije umugabo witwa Bumaya yagiranye na Jean Paul Turayishimiye Serije niwe wavuze ati mu banyarwanda nta munyarwanda w'iterabwoba uriho ikiho mu Rwanda gitera ubwoba ni leta ariko uvuga ngo abantu b'abanyarwanda ubwabo ngo harimo abiterabwoba ntabwo kandi nanjye ndemeranya nawe leta yacu bijyana n'icyo wavugaga uti ubuyobozi nibwo bubi ubuyobozi nibwo bwigisha abanyarwanda kwicana ariko ikibazo cy'abanyarwanda kuki babyemera
nyemerera gato ko ndagira ngo numve na ipima cyatekereza kuko turi mu kiganiro twese nawe
nyemerera mbanze nsoze kuri kino kintu cyandayishimiye Serije so twebwe turamwubaha nka perezida w'igihugu cy'abaturanyi bacu nk'umuntu watowe tuzi yuko Kigali uwidashaka wese imubeshyera ikamwita umugenosideri iba ari umuhutu yaba ari umututsi ikamwita umutezi umujura cyangwa se yagize ibi cyangwa ni umutezi ni umuteraristi ibyo nibyo niyo mpamvu mbona ihuriro nyarwanda baryita abateraristi nuko bazi yuko nkanjye ndimo ntabwo banyita umugenosideri ariko iyo kuba ari abahutu gusa wumvise yuko FD bayita ngo n'abagenosideri banze babyumvise bose babatondoye bose na Justin Bahunga bazi yuko yari inyuma y'imishyikirano ya 93 aba muri Uganda abi Kampala nawe bashaka ngo bamwite umugenosideri so kuko bazi yuko ngo ihuriro nyarwanda ari ishusho y'abanyarwanda ntabwo bakwita abanyarwanda bose unabagenosideri bagomba rero kutwita ikindi kintu ariko nicyo kidashobora gufata cyo ni icya mbere so twebwe rero ntabwo dushobora kwemera ibyo ngibyo iyo Burundi bafite ibibazo byabo turizera yuko natwe dukwiriye kuvugana nabo ahubwo bakabikemura natwe niyo mpamvu turimo kubasaba ngo bakemure ibyacu in that regard niko byakagenze ariko ndashaka ngo Serije subize ikintu kimwe uyu mugabo yavuze ngo Abarundi bafite impunzi zimaze imyaka 18 niko yavuze
yes
Serije abanyarwanda bari mu mashyamba ya Congo abanyarwanda bari Malawi bari Mozambique bari Zimbabwe bari za Angola bari za Benin bari za Cameroon bari za Central Africa bari bamaze imyaka ingahe si kuva FPR yajaho kuva muri 2024 imyaka 29 surungu urumva yuko aba bantu imitekerezo yabo idahwanye so iyo ugiye kunenga uriya banze unenga uyu wawe kuko simpamye ku Burundi bafite abajenerali babo cyangwa abantu bavuga ngo barwanye nabo ba FDD bari mu magereza bagoreyemo simpamye u Burundi yuko ukurikira abantu babo ngo buje kubarasa nakubwiye yuko mfite amakuru yuko ngo abantu bambwiye mu Bubiligi yuko perezida neva yaje agahura n'aba opposition be ngo na Nyangoma baranahuye kubanza na Nyangoma yaragiye ni Burundi n'abandi arimo kubabwira ngo ndibaze Burundi n'ubwabo terije wabonye raporo yazaga ivuga ngo muri 1972 ngo cyabaye ni genocide wumvise avuga ati ikintu kiza kudutandukanya ntago tugishaka nubwo cyarabaye ayo ni amateka ariko tuturi gushaka kwiyunga none uyu nguye araza avuga ibingiki so mu magambo make bino bintu byabo dukwiriye kubitesha agaciro ariko tunashimangira ko bimwe kwereka desperation kuko ntibashobora guhindukira ngo bavuge ngo nabo barashaka ibiganiro nkuko tubisaba twebwe kandi tutabisabira imbabazi cyangwa bitadutera isoni ku niyo gahunda yacu kirimo rero bagomba kuza bakagishaka ukuntu basebya ariko ibyo basebya nta miningi bifite urakoze cyane Serge
Komunede Ali Abdulkarimu urakoze cyane kandi ngushimire ku bisobanuro byawe nshimira no kutwandikira hirya no hino badukurikiye nibyo dore nk'ubu tugeze ku bwicanyi abantu bose barimo barandika n'ababishe urabona focus y'ikiganiro yahindutse dugiye mu bwicanyi ninde wese ninde wistarisha so urabona ko high peace izamuka komerede ifi make nagira ngo tugarukeho mugenzi wacu hari nyine afashe umwanya uhagije kandi byari ngombwa kuko nayifuza ko avuga kuri iby'ubushwanyi n'amahanga ariko tuvugishanye ukuri iyo tuvuga ngo turasenga twemera imana iyo tuvuga ngo kwishyira n'imbere y'imana mbere yuko tunaganira nyarwanda dufite ikintu cya hipokrizi tugomba kubanza kwivanamo njye nemera yuko wa mugareka mvuge ni ku izina ry'imana ishobora byose umunyapolitike niwe muntu wa mbere uteza umwiryane mu benegihugu aho isi bikagira umuturage aba victime kubera politike mbi iyo bagize politike nziza abigiramo amahirwe reka dushyire akadomo tubirekera aho ngaho komerede epi make namushobora turavuga kuri aya magambo ya Deus kagira neza aho kugira ngo ase by'ihuriro yaratamye ajya gusebya abarundi ni igihugu cyigenga harimo ushobora kwinjira mu buzima bw'abarundi ngo mvuge politike y'abarundi ubwabo kuko nzi neza yuko hari umurongo ntarengwa ibihugu bifite independansi bifite ubuzima gatozi bwabo bwo kujera affaire interieure y'ibihugu byabo ariko umugenzi wacu abisobanura neza iyi ni agenda ya Kigali abantu bamwe bati uwo mugabo Deo tumuvuga ntimumuzi muzadusabe tubabwire amateka ye niyo mpamvuga ni ibyo avuga ni agenda ya Kigali kandi biri muri politike y'ubushwanyi n'amahanga ya Kigali epimate wakuyemo iki wasangiza iki minota 15 bishobotse cyangwa iminota mike mbere yuko tujya ku ngingo yacu ya kabiri
urakoze bwana Serge iminota 15 ntabwo igeramo kubera ko mugenzi wanjye hari yabisobanuye ku buryo buhagije
biraba amahirwe
ariko ikintu nabonye ni uko iyi gahunda bayikoresheje babuze uko uburyo bavuga icyo batekereza ku Burundi ahubwo bifashisha izina aranitse kubera ko babonaga hari aho wenda babikomatanya bigahura urwo rwandiko bitwazaga noneho baza bafite masque ya aranitse ariko bishakira kwivugira u Burundi kubera ko urabona ko aricyo cyari kigambiriwe uyu mugabo kagira neza ntabwo yari gutinyuka kuvugira niba ari kuri Radio One ariko ni Radio One ni iki ntarubwo nzi nuko byitwa
bayita ngo One Nation Radio
yes ibyo ni radio nekivara ya Radio Rwanda iri hanze siri tuko banavugaga ko nuza diaspora ngo ni intara ya gatandatu niba bayivuga gutyo nuko ari intara yemewe na leta kandi koko nibyo ariko iyo ntari kabirimo intore gusa iyo bavuga diaspora ntago bivuga abanyarwanda bose baba bari hanze ntago muri diaspora teri urimo uramenya ntuzishore ugira ngo waburimo wumva ka diaspora ari ijambo ryaba wenda rireba abanyamahanga b'igihugu baba mu bindi bihugu nanjye sindimo diaspora nabo ngabo ni intore zihuriye hamwe ariko rero impamvu bigaragara ko icyo bari bagambira ari Burundi kagira neza yihariye ijambo asa n'uwihariye ijambo naho Kantano na Bemeriki nabonye muri biya biganiro Kantano ari uriya mugabo w'amabinga n'indera ni Tom Ndahiro nije Tom Ndahiro ye nantuza
kandi umugabo w'igikwerere rwose
nuriya mugore ngereranya na Bemeriki bariya nabazaga gushyushya urugamba ariko message nyayo yari ya
Bemeriki ninde pima
ukomeze ntabwo yabikinganda kirekire
oya natusobanure Bemeriki ninde Kantano we turamuzi
yari mugenzi wa Kantano yari umugore wakoraga kuri radio RTLM ahamagarira abantu gutangatanga utwo tunyenzi ngo batumare ibintu nk'ibyo ngibyo ndabona na Chantal aribyo yigize ni cya kimwe amateka arimo arisubiramo uwo Chantal simuza ariko uko namubonye nabonye ari kameze nuriya rero Kantano dusanzwe tuzi wowe nawe uko yirwa agira kibura na Kantano yagize yigeze kugira ibihe byiza intambara itari yabasetsa abantu avuga amakuru ariko ntago ari kuriya ntabo mbere nta bugomera afite bungana n'ubw'uriya mugabo abantu bose bazi uretse ko byarahindutse mu ntambara abantu bose baba inyamaswa ibyo nta ntiwabitinda aho byarabaye bwana ari kagira neza we rero ibyo yavugaga ni gahunda ya guverinoma ni gahunda y'umutekano nibyo Dani Munyuza n'abandi b'inzego z'umutekano bamubwiye gucira buriya buvunderi ku buyobozi bw'u Burundi akavuga icyo butekerezaho ariko kuvuga icyo leta ibutekerezaho ni ibintu bibabaje cyane kubona na perezida ubwo yarageze aho agashirirwa akabura icyo avuga agatangira kwivugisha ko umutekano w'u Rwanda n'u Burundi birimo umubano w'u Rwanda n'u Burundi birimo kugenda neza hanyuma kuri radiyo y'igihugu iyo radiyo ya diaspora bagateganya ikiganiro cy'isaha yose inarenga kugira ngo uriya muhungu uriya kagira neza ndetse ko hari hano umuntu uza mu abarundi bamwise kagira nabi ntago baba bakosheje kubera ko umuriro yabasutseho ibitutsi yabasizeho biriya nibyo bita igitutsi kibita ikindi numva na ETN yarabikubwiye bwana Serge njye nageze aho nibaza niba ari umurundi cyangwa niba ari nayo ibyo ari byo aragenda ararondora agatumba kose umutumba wose w'u Burundi ntuza intara zose z'u Burundi yazizengurutse avuga ngo aho abantu bari mu nkambi n'ibiki byose yabanje akavuga iby'iwabo yabanje akavuga ibyo mu Rwanda uko ibintu bimeze yabanze akavuga abaturage ba Kwangondo basenye batagira aho barara kandi bari mu gihugu nta n'intambara ihari yabanze akavuga abantu bamaze kwicwa nta dosiye n'imwe ba Rwigara ba Rwabukamba ba Makuza ba abo bose aze kuri bakize nta muhanga abandi bose azenguruke none yongera avuga ko mu Rwanda hari amahoro mu Rwanda hari amahoro koko aho umuturage abuze guhinga umurimo we ngo u Rwanda hari amahoro agatinyuka akabivuga ese ubundi yahunze iki niba u Rwanda hari amahoro harya ninde wakwishimiye kuza gusazira muntu uza ko nabonye kagira neza tugomba kuba turi mu myaka imwe cyangwa we nananduta kuki adatanga ajye mu Rwanda agumeyo kuki ari mu guhakirizwa ari mu kuvuga n'ibyo yigeze kujya avuguruza icyo gihe yari ari muri izo ngaga zivuga ngo zavugaga ko zirimo guharanira gushaka kubohoza u Rwanda icyo gihe ko yabivugaga none akaba ameze il est privé de bon sens nta kintu na kimwe ashobora gutekereza cyangwa ngo avuge kive mu kanwa yagitekerejeho ahubwo ni ukuvuga ibyo yafashe mu mutwe ibyo Jacques Nziza yamubwiye ibyo ibyo Karenzi Karake yamubwiye ibyo nabo ikigiye bamubwiye badani munyuza nabandi bose amfete n'ibyo arimo kuvuga ikintu rero gikomeye kigaragara nuko ntabwo yatinyuka kuvuga amagambo nkaburi nkariya ku muperezida w'igihugu kigenga ku muperezida watowe n'abaturage be ku gihugu kirimo gutera imbere parayeri abantu bose babibona abarundi bararya barahinga bagasarura bakarya bagasagurira amasoko abarundi ntabwo bishwe n'inzara nk'abanyarwanda marigreke babafatiye ibihano n'ubu nabyo birimo kuvanwaho mu gihe u Rwanda rurimo kubifatirwa ariko abarundi ntacyo ntabwo bigeze baganya nk'uko abanyarwanda bameze kuvuga ngo habaye umutekano muke uwo mutekano muke waterwaga nandi Kagame ntiyabyivugiye muri audio wadusubirije ubwo na Serene ntiyavugaga ati niba u Rwanda rwarahereye ku bubi bw'abarundi bukajya kubateza ibibazo yes nabyumve ko ari uko byagenze kari abanyarwanda bagiye gutera ibibazo ese iyo abona abarundi bacisha makeya
ashobora kuba nawe yaragiye niyo mpamvu z'imitumba yose iba ari imitumba wayise imitumba ashobora kuba wenda nawe ari mu bagendagaye
biratase gute kandi bigaragara yanavuze rega no mu Bugesera agomba kuba ari havuka urumva gutimbira akava mu Bugesera akajya mu Burundi akabuzenguruka akongera akagaruka nk'umuntu wakoreye DMI cyangwa wenda nk'umuntu muri bariya bicanyi b'ibisumizi banyarukaga bakajya Burundi none se Burundi ntabwo bwafunze imipaka amahoro akaboneka hari abantu bongeye kuboneka bishwe ku mihanda cyangwa bageze gute uriya akagira neza abantu bamurebe yirebe yire nawe yireba yumve n'ibyo yavuze yumve niba ari iby'umuntu muzima cyangwa azasaba imbabazi kumugaragara abarundi kandi anihane no mu mutwe anihane no mu mutima avuge ati urwango mfitiye abarundi urwango mfitiye ariko buriya si abarundi gusa n'urwango afitiye n'abanyarwanda muri rusange ntabwo waba ukunda abanyarwanda ngo ujye kubabanira kuriya ntabwo waba ukunda abanyarwanda ngo ujye kuvuga amatakara gasa ameze nkari kandi ntabwo ni umuntu wigishijwe ntabwo yari akwiye kwibagirwa icyo Mugesera yazize n'amagambo yenda kumera nkari hari abantu benshi eregama w'ibyaha ntabwo ari ukufata agafuni ngo ukubite umuntu mu mutwe umanyure cyangwa ufate ubuhiri ufate umuhoro uteme ijosi n'ibyo byaha by'amagambo mabi nkari yo guteranya yakagira neza nabyo n'ibyaha bikomeye cyane Bwana Serije ngira ngo ya gahunda nitu ikomeza guhagarika ababaye ibigwari ababaye abatarakoze ibintu bya kigabo nakagira neza za ako gahunda zagahagararaho kandi yari ari mu bubiriri yari mu guhaha
na kantano
rwose neza cyane Bwana Serije ntumva ibyo navuga naho ibyo kantano ibyo kantano moderine Ndahiro avuga ntabwo nirirwa mbitindaho ni byuriya mugore nabonye wigize iki nta mpamvu nimwe ngo imishyikirano ngo ntibazayemera baracyari batari bose nta uzapfejo imishyikirano bazayibona neza kandi Bwana Serije nibatakubonamo bazabonamo nibatatubonamo tureba bazabonamo guterika rimwe twese ntabwo dushobora gupfira icyarimwe iyo mishyikirano bazayibona bazatubona turi mu Rwanda turi kubashyira ku murongo turi mu kubakoraho icengeza amatwara ryo kumvisha by'imitekerezo mishyashya impindura amatwara mishyashya yo guhindura ibitekerezo ntibatekereze kuri bakagira urukundo nyarwo rw'abanyarwanda bakagira urukundo imibanire nyabo y'abaturanyi bacu erega ibyo tuzahindura ni byinshi tuzabihindura ku banyarwanda kandi tubihindure nabo tubanye nabo abazayirwa bazatwije abakongomani batwishimire abagande bavuga bati aba bantu batinze gutegeka iki gihugu bate abatanzania n'abarundi bose bavuge bati aba nibo twagira babandi twarahinzwe twari dufite abaturanyi bati urakoze Bwana Serije
urakoze cyane epimati mu munota umwe kugira ngo ingingo tuyisorezeho imaje yakagira neza n'uyu munsi iracyahari mu cyitwa opozisiyo nyarwanda imaze yakagira neza imiko yakagira neza turacyayifite mu bitwa ko bashaka impinduramatwara mu Rwanda iyo tubabwira tuti kagira neza ni umukozi wa cyangwa yanahembwaga na NSS bariya banacya amazi bahembwaga na NSS bitwa ko ari muri opozisiyo bakadurumbaganya opozisiyo abantu bakavuga bati kuki opposition atera imbere aba nibo banenga opposition icyo gihe bari barimo ngo ntacyo twageragaho kandi ari abakozi ba leta y'u Rwanda bivuze iki kuri opposition y'uyu munsi aho tugerageza kugira ibyo dukora tukagira n'abandi badu batuvangira bakatuvanga bakanega ko ntacyo tugeraho kandi tiye byitwa ko bashaka impinduka abanyarwanda bakajya mu gihirano bavuga ariko kukire bagenzi banyu bavuga nabi kandi nabo bari kuri payroll ya leta y'u Rwanda mu minota ibiri niba aricyo bavuga aho ngaho mbere ko tusoza ino ngingo
vugana Sherije tutiriwe tuvuga amazina nta bantu bamwe bavugaga bati twebwe turi muri opposition dufite n'ibyo twavuga dufite n'amabanga menshi twavuga barangiza bagashinga amaradiyo y'ibinyamakuru sinakubwira bakabinkoza bakabibyamamare sinakubwira bakajya banyura kuri buri muryango wa buri munyarwanda hano muri Europe badakomanze kubera ko ari ibyatwa ariko barangiza bakandika n'ubuhamya bakandikwa n'ibitabo barangiza bagasubira ku maradiyo ati ngewe uzampa cya gitabo nanditse nzamusubiza amafaranga yakiguze mu kubire kabiri kugira ngo ibyo nanditse biveho ati ngewe mvugana na Dani Munyuza nta kibazo turavugana ati babandi abo yavugaga bari kumwe agatangira kuvuga ko batunzwe n'amafaranga y'impunzi bwana Serge abo se ntibahari abo nibo bakagira neza bejo abo ngabo nibo bakagira neza tuzabona bari mu kuvuga ibindi bimeze nk'ibyo nyungu yukagira neza wari uri kumwe n'abantashamaje n'ibindi bigwari nk'ibyo byose abo bose tuzagenda tubabona intambara kwibohoza ni ikintu kirekire cyane hari nk'abo baba barabaye deployed baroherejwe na leta ariko hari n'abandi bageraho bakananirwa bagabona inzira yo kwibohora ari ndende bakiyemerera kumera nka ya nguge ijya muri kaje muri korotire bakajya bazana umuneke bawunyuzamo hagati y'ibyuma ikaza kumfata bakawusubiza ikihaguseka mwene iyo nguge ntabwo iba ifite uburenganzira bwo gutekereza ntabwo iba igifite kapasite yo gutekereza nk'inguge yindi irimo kwirukanka mu biti irimo kujya gushaka furuwi hejuru biba byarangiye iba nuko tuzabona abantu bampayimana nuko tuzabona ba evode basubirayo ibyo twavugaga muzajye kubishaka muri puberi n'ibyo ngibyo abo bose baba babaye nk'izo nguge bashukishije imineke hari ababa babaye deployed nongere mbisubiremo boherejwe na leta bari bafite umushahara hari n'abagira abo bakananirwa bikagenda gutyo bakagira neza bazahura kugereza igihe tuzatsindira urugamba urakoze bwana Serge ariko icyo twibuka ni uko nabo n'abanyarwanda nabo ni victime y'isisiteme mbi nabo mu byo twigisha turabigisha amaherezo imana iramutse ibasekeye bazafata vuba amasomo yacu ariko ntabwo tuzahwema twagera mu butegetsi mu gihe tutari twabugeraho tuzakomeza tubigishe nabo n'abanyarwanda n'abana b'igihugu ntabwo ari uko bagize ibyago byo kumera nk'uko bameze ko twabatererana tukabasiga mu nzira urakoze bwana Serge
urakoze cyane komerede epimake iyi ngingo tuyitinzeho tuzabigaruka mu kindi gihe ko izi ngingo ntabwo zisaza ariko ndizeye ko abanyarwanda baduteze amatwi bakwiye kujya rwose banariza bagashungura bakabasha kumenya icyiza n'ikibi kuko ibintu byose biri hano hanze ntabwo ari byiza ntabwo bizaba byiza ko niyo si turimo turi mu isi y'inyungu aho abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku byo bifuza bibaye ngombwa rero ko bakoresha n'iyingi yakagira neza barayikoresha tugiye ku ngingo ya kabiri ndagira ngo mbanze ari kumi ikaze mugenzi wanjye ngira ngo dukora duhuzanye kuri iyi ngingo komerede Baraka mwaramutwumva Jacques Baraka mwaramutwumva ntabwo nkumva kandi uri konekite muri serivisi zaraditahuka ntajwi ryawe Baraka uratwumva birumvikana uracyafite zayiko amajwi yanjye arimo aragaruka muri studio gerageza urebe ko wakongera kwikonekita mugihe rero wenda mu gihe utaragaruka reka se tutangiye ingingo ariko byaba byiza nyine turi kumwe kugira ngo ingingo ya kabiri niwe uri buyituganirizeho sinzi niba waba unyumva amagingo aya ubu waba unyumva
Mugana Serge ndabumva
okay ubu noneho ndakumva neza amajwi ni clear Ndi kumwe na Comrade Pimache na Comrade Ali Abdul Karimu n'abakunzi ba Radio Isango dukurikiye kuri YouTube, Facebook, kuri Twitter n'ahandi. Niba mwabanza mukabasoma mbere ko twinjira kuri ingingo uri budufashe gusesenguraho.
Murakoze cyane bwana Serge, na none kumwe uyu mwanya kugira tuganire kuri ibi biganiro byacu, tuganiraho ibijyanye n'ibibazo byo mu karere k'iwacu na bwana Epimake. Kandi ndishimye kuba turi kumwe nawe uyu munsi muri ikiganiro. Nawe bwana Serge ndagusuhuza cyane, kandi ndasuhuza nawe twumva kuri Radio Itahuka. Murakoze kandi mukomere mwese.
Urakoze cyane, tugushimire ubwitange. Kino kimwe twarabanye cyane, kandi uko inkuru ziyari igihe cyose abaturage bakwifuza, abanyarwanda bakunzi ba Radio Itahuka, abantu muri rusange twabanyarwanda teruma, dufite abakongomani, abarundi, abatanzania, abumvise ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa n'uzi ururimi bose, baza kuri radiyo kugira ngo bumve ubusesenguzi bwanyu. Tujye ku kibazo cya kabiri, M23 twahagaritse intambara. Ibi nanone biri muri strategi y'urugamba. Ushobora kwandika itangazo sinahagaritse intambara kubera impamvu runaka, urimo gutsindwa kubera impamvu runaka, urimo kotswa igitutu. Mu itangazo ryasohotse kuri gicamunsi rero rya M23 ryavugaga yuko bahagaritse imirwano bitewe n'uko bifuza kujya mu basaba ibiganiro. Inyeshyamba za M23 zatangaje ko zahagaritse imirwano magingo aya mu gihe zifuza ibiganiro na leta ya Kinshasa. Kuri uyu wa gatanu, umuvugizi wa M23 yatangaje ko umutwe w'inyeshyamba watangaje ko uhagaritse imirwano nyuma y'iminsi myinshi bahanganye n'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri iryo tangazo, M23 ivuga yuko irekuye, ivuye mu bice yari yarafashe igasubira mu birindiro byayo ngo kwirinda kwiproteje ubwabo n'ingabo zabo, kugira ngo habe akarere kanini kabatandukanye n'ingabo za leta, bivuga ingabo za FARDC, mu kwirinda imirwano. Major Willy Ngoma uvugira uyu mutwe yabwiye BBC ko ngo bakiri mu misozi ya Chanzu na Runyoni, uduce nyine ngo bamaze iminsi bafite, ariko bavuga yuko babasubiye inyuma bagiye kurekura tumwe na tumwe kugira ngo barebe ko haboneka espace nini cyane batandukanye n'ingabo za leta, ariko bagashyira imbere inzira y'ibiganiro. Bisobanuye byinshi kuba M23 nyuma y'iki cyumweru cyose yarakoze ijoro ya Kinshasa. Ejo bundi twarabiganiraga tuvuga yuko abanyarwanda bafatiye ku rugamba. Urabona ko twabiganiriye kuri urya munsi. Ku munsi ukurikiraho, Leta y'u Rwanda yahakanye iciye mu ijwi rya guverineri, kugira ngo Leta y'u Rwanda ikoreshe guverineri unyomoza yuko yaratanzwe n'u Rwanda kuruta kubona itangazo rya FARDC. Twarabiganiraga ahangaha. Ikindi mwabonye ni uko igisirikare cya Uganda cyatangaje yuko cyagabweho ibitero na M23 ngo bajya gutwika ibikoresho bya construction cyangwa byubaka iriya mihanda. Igisirikare cya Uganda UPDF cyangwa umuvugizi wa ku ruhande rwa Uganda agatangaza yuko hari abafashwe n'abishwe bagera sinibuka umubare, ko numva ko imfungwa bari mu gihe 14. Ibi byose nanone indege ya MONUSCO leta ya Kinshasa yinjira M23 guhanura, M23 ikabihakana. Urumva hari za evenema zabaye kuva ku wa mbere tuganira, ku wa mbere kugeza uyu mutwe wa gatanu. Hari ibintu byinshi bibayemo. Umuntu yakibaza itangazo ya M23 ryo gukora ceasefire, guhagarika imirwano, icyabakisha inyuma. Turabyibuka mwaka wa 2013 mu gihe iriya FIB yarwanyaga M23, byabaye ngombwa ko Kagame asaba M23 guhagarika imirwano kugira ngo nawe akize amagara ye. Byumvikane, M23 n'u Rwanda ushaka gutandukanya M23 n'u Rwanda, M23 n'u Rwanda kuko yashinzwe na Kagame na Kabarebe. Ibyo turabizi ko turi Abanyarwanda. Ibera muri M23, ibera muri RDF, turabizi. Iriya M23 turayibeshyera, usibye ko ari izina gusa ariko n'u Rwanda. Kuba rero ngo bahagaritse imirwano, ni Kagame ni Kigali yanditse u Rwanda kuvuga ko yahagaritse imirwano, ariko kubera impamvu ngiye mbona ngira ngo dufashe, hari inama ya cogamu, hari ukuba Kongo yinjiye muri East African Community, twari twabiganira ejo bundi tubyibazaho, twibaza ukuntu isitwasiyo y'imirwano yakomeza. Kongo yinjiye muri East African Community, hari inama ya cogamu, nabonye Ambasaderi Businge yahuye na Patricia baganira ko n'amacoga mu munsi mu Bwongereza. Nanone tukareba guhanura helicopter ya MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye, n'ikindi kibazo hari ibintu byinshi cyane biganoro wakwibaza ukavuga uti biteye biturutse kugira ngo M23 ivuge ko yabihagaritse imirwano uyu munsi kandi iki cyumweru cyose imaze iminsi iri kuruza usibye ko iki cyumweru gusa kuva mu kwezi kwa cumi ivuga yuko yubuye imirwano irwana na leta ya Kinshasa reka twifashishe amajwi yo kubona maradiyo mbere ko dukomeza tugana kuri iyi ngingo
bateye ku mupaka bafite imigambi yo kotsa ibyuma byo gukora imihanda ariko tukaba twari twabamenye ko baza nuko barashe muri Uganda ibisasu ingabo zacu zirasubiza ibyakurikiyeho ni uko twafashe 14 abandi bakagwa mu rugamba bakafata n'imbunda zabo hanyuma natwe umusirikare umwe yapfiriyeho undi yaje kugwa mu bitaro kubera ko ibikomere yari yabonye
aho ni kuwuhe mupaka
uwo mupaka wabonagana
abarwanyi ba M23 bateye muri Uganda kubera iki ko ubundi tuzi ko barimo barwana n'ingabo za Congo
waba iki kibazo bakibabaza na gisindisi
impamvu mbaza ni ukugira ngo mwebwe mwamenye gute ko bateye muri Uganda
none si ko mufite abantu ku mupaka mwarasize imyuga yewe twe twari twamenye indwano ko zari hafi n'umupaka turabikurikirana tukurikiranya hafi icya kabiri tuza gufata kubona uhuru ko benda kuza kota ibyo byuma na kubwira dage dukora imihanda kandi ibyo byuma biri ku mupaka wa Uganda na Congo ntabwo biri muri Congo
kotsa ibyuma bikora imihanda
yego kubitwika
bashaka gutwika ibyuma bikora imihanda
yego ishe barindwi ifata 14 inda zabo
ko muri Congo hari imitwe myinshi cyane y'inyeshyamba mwabwiwe n'iki ko abo mwafashe cyangwa se abateye ari abarwanyi ba M23 General Kurege
anasifasha abantu babazi iyo baturuka
babibabwira rero ko baturuka muri M23
yego
none abafashwe abo ngabo mwavugaga mwafatiye ku rugamba ubu bari hehe
bafite
nyine mu bafite hehe mu kigo cya gisirikare muri gereza ya gisirikare bari hehe
mu kigo cya gisirikare
ikihe
uragira ngo uze kuba ugiye kubakura wese ndakubwiye ushatse wabaza n'abantu mwe township ya Bunagana bakubwira ko byagenze n'ibisasu byarashwe muri Uganda bikangiriza amazu bakakwereka nayo mazu yangiritse
hari amakuru ava mu baturage baho ngaho ku mupaka wabonagana banavuga ko ariko ko hari ingabo babonye ngo za Uganda ziri muri Congo ibyo nibyo
oya ntabwo ari byo
hakana mwivuye inyuma ko nta ngabo za Uganda ziri muri Congo
ariko ujya kwenda y'iki nta migambi dufite yo umugambi wacu wo kurinda umupaka twawurinze utewe irwanaho ibyavuyemo n'ibyo
biravugwa ko ngo murimo gufasha ingabo za Congo kurwanya M23 ibyo ntabwo ari byo
abayobozi bacu ntibaragera kuri iyo mishyikirano muri ako karere ibyo rero
mu gutera Congo kuko na Loni yigeze kurega u Rwanda na Uganda gufasha iyo mutwe wa M23 ibirego Rwanda ruhakana rwivuye inyuma
ibirwanisho wa M23 wagirizwa na leta ya Congo kuba ari wo wagabye ibitero urabihakana ahubwo wo ukavuga yuko ari wo watewe umuvugizi wabo ni major Willy Ngoma
n'ububeshi burenze urugero ntitwigeze dutera ba FARDC niwe baje kudutera ku birindiro byacu hanyuma turivuna twarabahindagije gushika iyo baje bava bari baje bava icanzu na runyoni twabahindagije basubirayo kugira twikingire
kwa mbere ku mugoroba Igoma General de Brigade Sylvain Ekenge umuvugizi wa leta ya Kivu ya ruguru yeretse abamenyeshamakuru abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe avuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku rugamba na M23 itangazo ry'uruhande rw'u Rwanda rivuga yuko abagabo berekanywe amazina yabo yavuzwe n'urwego rw'ubutasi rwa Congo tariki ya 25 kwezi kwa kabiri guheze mu nama yabereye I Kigali iryo tangazo ryashyizwe ku mukono na guverineri François Habitegeko umukuru w'intara y'uburengerazuba rigira riti RDF nta muntu afise amazina yavuzwe muri ririya tangazo ry'uruhande rwa Congo umuvugizi wa M23 major Willy Ngoma nawe nyine arahakana yuko atabanyarwanda bariko barafasha uwo muhari
anokenka nous travaillons avec les Rwandais anokenka
nta narimwe dukorana n'u Rwanda nta narimwe berekanye bajya abantu babiri n'abanyagihugu bazwi na bose uwa mbere yitwa Habyarimana Jean Pierre ni umukongomani w'imasisi avuga ikinyarwanda afite umugore w'umukasayi uwa kabiri ni uwaje neza Muhindi John atazira zaje nawe nyine arazwi neza ikiwanja nk'umwimishatsi mu karere ka Rutshuru
ariko rero muri kahise ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragirije u Rwanda na Uganda gufata mu mugongo uwo muhari wa M23.
Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise bar M23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués des FRDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyoni et Tchanzu et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ses propos indits et incongris, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FRDC tient à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FRDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des Sirkois. Nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kasayenne. M. Wajeneza Muindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FRDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FRDC en débandade peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Sarambwe, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie.
Ngayengu korero nshuti bakunzi baravyitahuka Major Willy Ngoma anyomoza kuri bare abantu babiri twabonye avuga yuko ari abarwandofone bo muri Congo atari abanyarwanda nkuko byavuzwe kandi atari abantu ba RDF. Ku rundi ruhande mwari mwamwumvise umuvugizi wa UPDF ni Brigadier General Felix Kalangwe, sinzi n'izina risobanuye neza ariko ahubwo byanunguye kuba bafite n'umuvugizi uvuga ururimi nk'urwacu, rwose urumva ko nawe ni mu Rwanda ufone wa mugani cyangwa avuga ururimi rwose tuvuga. Anyway, Comrade Balak, kuri iyi ngingo tumaze kwiganiraho kandi dufite abantu bagiye batwara ibintu bitandukanye kuri iyi ngingo, tugushimire by'umwihariko, dushimire na François Mutuyimungu udukurikira, byamunaniye kujoyinga ikiganiro cya kimugoro bitewe n'uko ari mu makarito, birumvikana ntabwo abantu bose baboneka igihe cyose kugira ngo bazi kubana natwe, ariko mwayitanzeho umucyo ku wa mbere cy'umwaka gishize twari twayiganiriyeho. Ariko urabona hashize iminsi ine habaye ibintu bitandukanye, iraswa ihanurwa ry'indege ya MONUSCO, guhagarika imirwano kwa M23, kugaba ibitero ku bikoresho cyangwa kuri posto za UPDF, n'evenema zigera kuri eshatu zikomeye zabayemo, ku buryo navuga ni CCRF yakozwe M23, kuyizera biragoye, ariko ntabwo byaba igitangaza kuko RPF inkotanyi ya CCRF inshuro nyinshi cyane muri ya myaka ine zarwanye. Uwaka CCRF utegura intambara ntabwo waka CCRF utsinzwe, hanyuma bavuga bati turifuza ibiganiro. Iyi ngingo ndifuza ko wayituganirizaho uko ubibona, nkaba ngushimiye ko turi kumwe kuri mugoroba. Ijambo ni ryanyu. Mumbabarire Baraka, ntabwo mikoro yari ifunguye, ndizera yuko epima ati waba unyumva,
urakumva Serge?
Okay, mulanyu bari kundabona afite akabazo mugenzi wacu banaka ntabwo mikro ifunguye. Epimati uranyumva? Na epimati ndabona tutangaho ntamwumva. Kamera dali wowe uranyumva neza?
Ndakumva neza kabisa. Mo no kureba huko.
Okay.
Wowe nje ntago ndeba.
Okay, ndakubona wowe epimati we ari kuri mute nayibonye. Mugenzi wacu Baraka ntabwo mikoro ifunguye.
Narinde kuri mute nicyo.
Baraka niba utwumva wava ukagarukaho ndabona hari ikibazo. Okay, Baraka vuyeho agaruka mu kanya. Ariko mbere ko wenda Baraka agaruka, Comrade Ali naba nguha ijambo. Comrade Ali sinzi nawe aho ugiye nawe uri.
Ndahari njyewe ndahari.
Mugenzi wacu yagaruka nagira ngo nkubaze ibintu by'imirwano bigira strategi zabyo, ntabwo turi abasirikare wenda nta mutwe n'umwe mfite hano kuri mugoroba, ariko nzi neza yuko bikorwa bitewe n'uko hari impamvu kuba imve turavuga ngo ifashe ikoze ceasefire, hari strategi nyayo, hari n'impamvu twatekereza zatuma bakora ceasefire. Nagira ngo mbe nguhaye ijambo mbere y'uko Baraka aza akaba ari wabisobanura birambuye. Ijambo ryanyu
Serge, urakoze cyane. Serge, sinzi niba warabonye amavideo amaze iminsi yacicikana ku mupaka wabonaga na abaturage bahunga n'abasirikare bajya nyine kurinda umupaka na RDC. RDC ni bamwita district ntuza, ubuhagarariye perezida muri district ya Gisoro, arimo na Munaganiri, arimo kuvuga nawe na muvugizi wa polisi n'abandi bose bagaragaza. Kuba rero barashe biriya bashakaga kurasa biriya byuma bikora umuhanda, ndakeka agomba kuba ari wa muri ya gahunda yo gukora imihanda ya Kongo. Abantu benshi cyane benshi, ariko n'abanyarwanda bari bazi yuko ibyo bintu Kagame azabyitambika imbere, byanze bikunze. Kubyitambika imbere kwe rero agomba gukoresha yihisha inyuma ya M23 cyangwa M23, ariko ari bariya ba special forces barimo kubikora kugira ngo baruhanye. N'ikindi ubanza bapimaga ngo barebe resolve, nicyo wumvise bashaka ngo berekane, ngo wumvise uriya munyamakuru wa BBC arimo kubaza ati twabonye muri Congo, nko gushaka ngo abaze ati mwagiye kujya kubakurayo. Ariko ukuri ko kumeze nuko inventory igomba kuba yakubiswe, ariko igomba kuba barimo kubona yuko ikibazo kigiye kuba nka cya kindi cyabayeho 2012.
Komandari okay. Okay, waba ukomeje, ndabona atari connecta.
Yes, so biriya niguma igerageza. Of course Kagame nk'uko asanzwe akora ntabwo aribo bazaba babaye ba mbere, nanagumaho ntabwo aribo bazaba ba nyuma, azabakoresha narangiza abagire. Ngo ikintangaza ni ikintu kimwe cyane, urebye Mventura ibyo yanyuzemo mu 2012-13 bagahungira mu Buganda, u Rwanda rugasa nk'aho rubihakana bagashaka yuko bana bakurikira no mu Buganda ngo babikira, ariko bagakira hano no bakabakorana n'u Rwanda. Nge n'umwe ndavuga ntabantu abantu ba Rwanda phone dufite ikibazo, simbizi banza ari njyewe ubona dufite ikibazo, ariko sindabona abantu batasobanukirwa ngo bavuge bati uyu muntu arimo kudukoresha, uyu muntu twebwe turi ibintu akandagiraho yarangiza akanaga akagira urebye yakoze nka ntaganda. Niko kubona nk'ubu ngubu bariya abantu barimo gukora biriya biranyobera. Sinshaka kubeshya, ntabwo njya mbyumva, sinuvu ukuntu abantu batabona bati uyu muntu niwe kibazo cy'abarwanda fone abaribo bose. Baba barwanda fone bari muri Congo, abarwanda fone bari muri Uganda, abarwanda fone bari muri Tanzania, abarwanda fone abari Burundi, Kagame niwe kibazo cy'abanyarwanda, ni utuma abanyarwanda isi batureba ukundi. Serge, ntabwo M23 ishobora guhangana na UPDF na leta n'igisirikare cya leta y'Uganda. Yari yarifatiye Fadaka iriya igisirikare cya Congo kuko
RDF
yes ariko bari barifatiye bari abasirikare ba Congo
bivuga udaciye ku ruhande uti UPDF na RDF ntabwo yangana na UPDF bibe clear byumvikane wica ku ruhande rwa ngo M23 ntiyahura na UPDF.
Ntabwo nshaka kubivuga ko ntabwo nakifuje ko barwana, ntabwo twifuza ko barwana Serge,
ariko
turije muri cya kiganiro twavuyemo urugize ko bavuze ngo twishimiye ngo twanze ngo twishimiye ko tuvuga ngo twishimiye yuko barimo gusubizaho imishyikirano. Twebwe buri gihe tuvuga ko u Rwanda rugomba kubana neza n'ibindi bihugu,
ariko bo bishimiye ko barwanye Kisangani nubwo atabyo twifuza, ariko wica ku ruhande kuko M23 ni leta y'u Rwanda, wica ku ruhande bivuga uti ntabwo byifuza, ariko unabibwira abantu barega babyumve n'abari abona muri RDF bumve yuko bafite andi mahitamo.
Ariko amahitamo ntabwo azaba UPDF, ayo amahitamo n'abanyarwanda tuzabyikorera. Serge n'abanyarwanda batwumva n'aba bandi bari kuri radiyo bavuga ngo bazagira ate na Kagame ubwo arabizi, niyo mpamvu atatuvana mu kanwa, niyo mpamvu atavana ihuriro nyarwanda mu kanwa. Ariko n'ihuriro nyarwanda shyiraho n'izindi opposition groups zacu na bagenzi bacu turiamo nabo muri alliance n'abandi bose, byanze bikunze agomba kugenda, agomba kwemera akajya hasi na Habyarimana rega yari ikinani cyane abagambanyi n'abagugunyi. Ariko it happened, kibazo ni uko nyine bamwishe, ariko twebwe ntabwo dufite iyo migambi yo kwica. Turashaka ariko ibintu birangira mu mahoro, akajya iruhande hakajyaho ibintu bizima. M23 rero Serge cyangwa RDF yitwa M23 ntabwo ishobora gufata muri UPDF babaye bari determined ngo ibi ngibi, kuko baba suffocating. Narabikubwiye Kagame niwe witumiye kuri uriya Muhozi amusaba ngo naza agira ibi atanga izo conditions n'ibiki, ntabwo ari Uganda yagiye kumusaba, Uganda yo yaragerageje ijya mu byango rigira ibiki binaniranye, bo baravuga bati okay niwe wafunze. Uribuka banabaje narigeze irabajije President Museveni ati umupaka uzabafunguraga ati mujye kubaza uwawufunze nyina mupaka nigeze mfunga. So na biriya byose urimo kubona ziriya gymnastics cyangwa ibintu barimo gushushanya bagira batya, nta ni ibintu byo kugira ngo yivaneho isoni. Ariko muri Congo araza kwatiba, ndabikubwira n'abanyarwanda babyumve turabivuga, muri Congo arahatiba nk'uko twavuze ngo azafungura Rusesabagina abantu bakagira ngo turabeshye.
Reka tureme Comrade Baraka imirongo yamugoye mutwihanganire, kubera so ku bindi bigenda ni ugufatirana nyine abakontributeri bacu bari mu yindi mirimo ari mu rugendo. Reka tumurebe ko twamubona abe yagira icyo avuga mbere yuko tumureka bitewe ni ku mirongo yamugoye. Comrade Baraka nagira ngo ngarure muri seza ditahuka utwihanganire kuri ibibazo bya tekinike, kandi ni nabyo ubundi ntabwo nime kuvugana mu kiganiro ariko kuko urimo no mu rugendo ntabwo byoroshye. Nagira ngo numve nimutwumva, mwamutwumva neza?
Yego ndakumva Serge, sinzi ni mwebwe nimba munyumva neza.
Ubu turakumvise kandi ubyihanganire ku bibazo bya tekiniko nyine. Nagira ngo tujye kuri iyi ngingo ndizera ko wayumvise, nazanye ibirimo kuvugwa ngaragaza ibibaye muri iminsi ine. Turavuga ihandurwa ry'indege rya MONUSCO, turavuga RDF M23 gutera ibitero ku birindiro cyangwa mu bikorwa bya UPDF byo kubaka imihanda, ndetse turavuga ceasefire cyangwa se TPLF basabye. Ndagira ngo bari ngaho tuganiriza, ijambo ni ryanyu.
Murakoze bwana Serge. Iriya ndege bamaze kuyirasa hakaba hapfuye abantu bangana kuriya, byari nta surprise irimo yuko M23 yasaba CCRF kugira ngo yerekane yuko ari ntuza organization idashaka gukomeza gukora
za acting hizo ngizo kuko nkuko mwabyumvishe le gouvernement congolais yavuze ko ari M23 ibirimo kandi urebye neza nta yindi ntuza organisation iri muri karakarere ishobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo atari M23. Ikindi nanone bwana Serge ntabwo ari u Rwanda ruyifasha ariko yurebye position ya M23 ukareba paraporo y'ibindi bihugu biri muri karakarere ukareba Uganda, Congo n'u Burundi urabona ko nta yindi kuluwa M23 ifite atari u Rwanda. Serge wabivuze yuko kandi wabivuze neza mujye mubwira abanyarwanda ko abantu bose batari ibicucu abantu bose ntabwo ari ibicucu bo kubabwira ibintu kugira ngo ntibabyumve. M23 ni u Rwanda ruri muri Congo uko bakiriye M23 nkuko wabivuze bwana Serge birazwi n'abantu bo muri FPR cyangwa se bari barimo kera n'abakirimo nabo bazi ukuntu M23 ikora kandi naho intwaro zayo zituruka. Bwana Serge urebye karakarere igifaransa bavuga ko ari ni region enclavée. Region enclavée ni ukuvuga ko nta yindi sorti ifite swate no kunyanja kugira ngo uve muri iyo zone ugomba kunyura mu bindi bihugu cyangwa se mu zindi za region donc nta sorti direct ufite ku nyanja. Rero M23 kuba kugeza n'iki gihe ikaba ifite ubushobozi bwo kurwana n'ibihugu nka inkingabo z'ibihugu nka Uganda, nka Congo ni kuva ko ibifite ingufu ariko abantu bose baba ari kuvuga M23 ariko ntabwo bibaza aho ingufu za M23 zituruka kandi na M23 ubwayo ntabwo ivuga aho ingufu zayo zituruka kandi kugira ngo ugeze intwaro aho M23 iri bisaba logistique ikomeye cyane. Rero ni ukuvuga ko bafite couverture kandi couverture bafite birazwi yuko M23 ari u Rwanda byose bituruka mu Rwanda. Ikibazo rero M23 ikoze ni uko nanone M23 alias FPR alias M23 cyangwa se FPR version congolaise M23 nuko mubizi n'abashampiyona mu guhanura indege no kuva bahanura indege ya Habyarimana n'ubu ngo baracyakomeza kubera ko ntabwo byabaye impunity c'est l'impunité donc l'impunité yongera ikabaha iyo ntuza iyo possibilité yo gukora ibyo bintu ariko nge ndikubwira Serge nta muntu udakunda indege kurusha Paul Kagame. Nta muntu udakunda indege kurusha Paul Kagame. Igihe cyose ari mu ndege ajya atekereza n'izindi ndege kunazihandura cyangwa se yazihambiye kubera yuko nawe hari probabilite iri hejuru cyane yuko nawe azahamburwa mu ndege. Bibiliya irabivuga si tu parles pe perira par le pe donc perira par le pe donc nta abandi bantu bafite cyangwa se cette façon de faire atari FPR slash M23 yo kujya barasa indege. Rero kuba umuntu w'umutegetsi ufata indege buri gihe akaba yarimeje kujya arasa izindi ndege nawe yajya amenya yuko bishobora kuzamugeraho ko probabilite iri hejuru yuko nawe azaraswa ari mu ndege iyo yari po. Ikindi nanone nuko M23 determination l'armée congolaise régulière ifite yo kugira ngo irangize ikibazo cya M23 gikomeye nge ubu ndi kukubwira ubu ngubu l'armée congolaise ishobora kuba iri kwitegura kujya ngo yinjire igihe gisenyi ibi bari kubitekerezaho d'une manière très sérieuse kujya yinjira igihe gisenyi cyangwa se igere kugera I Musanze niyo etape ya kabiri isigaye kugira ngo nabo bemplique u Rwanda muri ya ntambara kubera ko bari u Rwanda tukajya rukora ibyo rushaka kongore nabo bamaze kurambirwa nabo bagiye kujya
baraka wabunyumva baraka
ndakumva bwana Serge
warumvumbe ati nimo kwinjiza u Rwanda mu ntambara byaba bigiye guhinduka nka Ukraine ibwira Amerika iti cyangwa neta ati mwinjire mu ntambara Ukraine Joe Biden akavuga ati no ntabwo twiteguye ushingiraho uvuga uti nimo kwinjiza u Rwanda mu ntambara kabaye nk'akantu ka Ukraine na NATO cyangwa imirwano Urusiya bwashoye kuri Ukraine
oya ntabwo wabikompara kubera ko impamvu neto cyangwa abanyamerika batari kuyinjira muri Ukraine ni uko ibihugu byombi yaba ari Urusi n'ibyo bya neto bifite za bombe atomiki ntabwo bashaka kugera aho ngaho iyo zitaba zihagerageza ariko u Rwanda na Congo ntabwo rufite izo bombe atomiki icyo Congo yari ibuze kugira ngo ijye gushaka abantu bo muri M23 mu Rwanda ubu uri kukigeraho gahoro gahoro iri kukigeraho donc c'est le feu ya M23 iri kwerekana yuko M23 itangiye kumva ko hari ikibazo gikomeye cyane muri Congo kandi bashobora kubagira nabi kandi ibi ngibi bijye kudestabiliza u Rwanda yego Kagame yari kuvuga ko afite abantu bamushyigikira ibiki byose me Congo iri kwiyorganiza ku buryo nibishoboka kandi babonye yuko igihe kigeze cyo kwinjira mu Rwanda kugera I Musanze kujya bajye gutraka abantu ba M23 niho bashobora kugera kubera iyi mpamvu bwana kubera ko ishakwa iyo bari ku Rwanda M23 subira muri za base zazo zo mu Rwanda nakubwiye yuko hari igihe game izahinduka birakagama avuga ati ngo ngagiye gushaka ngo intera hamwe muri Congo nababye ko hari igihe n'ingabo zo muri Congo zagira zigahinduka zikaba zigiye gushaka abo ba M23 muri mu Rwanda kubera ko ariho bari kandi u Rwanda Congo ifite ubwo burenganzira bwo kubikora donc niho biho bigeze rero M23 ibonye yuko bishobora kuba iyo hari ari probabilite iri hejuru cyane ubu nubwo uri gusaba siserefe ushizeho na biriya bamaze kuhanura iriya ndege bamaze guhanura kuko biriya bakoze bahanura iriya ndege ni ibintu bikomeye cyane ku buryo imana bagize nuko hari hari biriya bya Ukraine naho ubundi ubungubu ibintu biba bimeze nabi guhanura indege ya ONU kandi harimo
abasirikare baraka ko conseil de sécurité ari kwiye guterana kugira ngo irivayizinge manda ya MONUSCO inarebe noneho niba ari ikintu gikwiye gukorwa tuzi ko dufite FIB FIB ifite manda yo kurwana no gukurikirana umwanzi uwo ari we wese nta gukeka yuko bitewe n'uko wenda ari intambara ya Ukraine na Russia byaba bituma biha Kagame kwinjira muri Congo agateza kariya akavuyo ariko hano hari unkurikiye reka mpite wenda mvuga buno butumwa ku mukunzi wa Ditawuka muri Nord Kivu tuganira aradukurikiye muri iki muri rukerera aravuga ati Serge gusubira inyuma kwa M23 ntabwo ari ubushake bwabo bari kwikangwa uko bashobora guhangana na UPDF hamwe n'ubwoba bw'iriya ndege bahanuye ni ikibazo gikomeye kuri iryo zina kandi byose biri inyuma ni ikibazo gikomeye nyirizina kandi byose biri mu nyungu za FPR kuko M23 ni icyuka bamaze iminsi bakora mobilisation yo kutuma mu Rwanda uyu ni umuntu dukurikiye muri Goma urimo kutwandikira ni umwe mu bakontiri ya radita ukanye n'uduha amakuru aravuga ati M23 ni icyuka ahubwo bari muri recruitment no gukora fundraising mu Rwanda ku bwinshi mwakomeza bwana Baraka
bwana se ibyo bintu turabikurikira turabizi n'impamvu nkubwira yuko ntibakajya bafata abantu nk'ibicucu ntibazagira ngo na hari igihe uri kubona bari abantu bakeka ko bafite ubwenge kubera iki kubera ko hari abantu babashyigikiye tusempfama babaha ubwo bushobozi bwo gukora ayo marorero ariko nkubwiye yuko isi aho igeze na Congo aho igeze n'ubushobozi bwose buri gushyira hamwe kugira ngo kiriya kibazo bagikemure njye nkubwiye ko ariho biri kugana M23 ntabwo uri kumva ko ari iyo ngiyo muri ka karere nkubwiye impamvu isabye seserofe kubera ko izi bamaze guhanura iriya ndege bazi guverinoma ya Congo ibyo igiye gukora bazi ibyo igiye gukora kandi barimo barabitegura mubwiye yuko abasirikare b'u Rwanda bariya bari kuzana biki barananiwe abenshi ntabwo bashaka kurwana ariko ubungubu bo muri Congo ukuntu bari motive kugira ngo barangize iriya ntambara hari n'inzira barimo gucamo kugira ngo bagire abasonso bashobora kubafasha kugira ngo bakemure kiriya kibazo nkubwiye ko bigeze ahantu bishobora gutera umuntu ubwoba ubwo bwoba rero buri muri kara ya M23 ubungubu nicyo kibazo kiri hariya muri karere ubungubu ndi kubwira ko intambara ijya kujya mu Rwanda ahubwo abaturage batuye muri ibyo birere bya Gisenyi ntuza hariya hose bamenye n'abasirikare babo baba bari kurwana aho ngaho bashatse babyihorera kubera ko ibi bintu bimaze gukora gutya ubushize muri kiriya kiganiro twarabivuze nta bantu bagisuporta bari abantu muri kara karere erega ndumva ari nanuza wabivuze hano bwana Ali ni gute umutegetsi atumva ibyo bintu aho kugira ngo aveho neza agashaka kuvaho nk'abakadafi n'abandi bose donc ikibazo gihari nicyo ngicyo M23 ibyo imaze kubona biri kwitera ubwoba kandi byagombye gutera ubwoba abantu bari muri kara karere kuko ingabo za Congo ubungubu zigiye kwiyorganiza kugeza aho bashaka gufata decision yuko bakurikira izo ngabo ariho forces ziri kwiruka kuko bazariyeri yabo swadiza bazariyeri iri mu Rwanda ntago bahungira mu Buganda ntago bahungira muri Congo ntago bahungira i Burundi igihe cyose bahungira mu Rwanda aho bavana ubwo bushobozi bwose n'intwaro zose bafite ni igiki gituma M23 ni igiki cyakoreye M23 kugira ngo ikomeze ikora ibintu nka biriya muri kara karere hari ubundi buryo bashobora kubaho muri kara karere kandi bakabaho neza batabanjije kujya mu biryo by'intambara gutera abandi ibihugu hari ibihugu byabayeho nta kibazo Uganda na Rwanda byabayeho n'igihe cyanuza cya Habyarimana na Museveni badaterana nubwo bari bafite rezide zitandukanye ariko Habyarimana ntiyigeze agira ikibazo na Museveni nk'uko Kagame yakigize na Museveni kandi Museveni Kagame yari umuntu Museveni yafashije cyane
Baraka nagira ngo Baraka niba unyumva nagira ngo iminota iraturangiranye twagiye tugira ibibazo byinshi kuri mugoroba ariko ntabwo n'iminota ndabona igenda iturangirana nagira ngo wenda ukore komantere gato wabonye ko uko twabyibazaga ku wa mbere ntabwo RDF igeze igira ikivuga ahubwo bakoresheje guverineri w'intara y'uburengerazuba umuguverineri niwe wagiye gusobanura ati bariya abantu ntabwo ari abanyarwanda bariya abantu ntabwo ari abasirikare bakoresha guverineri w'intara y'uburengerazuba ubwo niyo hariya nyine muri za Karongi Ngororero Nyabihu Nyamasheke Rubavu Rusizi na Rutsiro bakoresheje iriya ntara nyine y'uburengerazuba kubera iki RDF yatinye gusubiza ni ukwiyakiza n'ikigeka
bwana Serge deja urumva ko bakoresha abaguverineri donde kuba ko abaguverineri bo muri za province nimba ziri mu bibazo uzije kujya mu bibazo bikomeye icyo nicyo cyambe icya kabiri nuko nababwiye yuko Kagame na kindi kintu azongera gukora mu buzima bwe ngo bizahindura ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa kwimprovinga ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa kuzana ikindi kintu gishyashya yaza kuvuga iki se ubu ngubu urumva yahagarara akavuga iki nta kintu agifite cyo kuvuga nta kintu agifite gishyashya cyangwa cyazana amahoro cyangwa cyazana ikindi gihe no Kagame ari mu bindi ubu ngubu icyo ari gukora ni survie icyo ashaka ni survie icyo ashaka ni kugarantisa abasponsori be ko ibintu bigikora ibintu bigikomeza naho ubundi Kagame gushaka Kagame ngo aze ngo avuge kuri we azabivugaho peut-être mu mezi ari kuza ariko ubu ngubu Kagame ntabafite kandi abo baguverineri nk'uko nkubwiye bwana Serge ni ukubera ko izo za provinces zigiye kugira ibibazo bikomeye cyane zigiye kugira ibibazo bikomeye
cyane
ni
naho hari abantu benshi baturuka muri Congo kandi batura hariya ku manywa bakajya muri Congo ku mugoroba bakaza kuryama hariya niho aba bari muri imitwe swadi za abarwandofone bafite imiryango abagore babo n'abana babo niho navuga habereza fundraising cyane nagira ngo usoze iyi ngingo twagera ku kibazo gitaha bidukunde twagira kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri dufite umwanya wajya wenda twakoze n'ubundi bushakashatsi niba aricyo wasorezaho mu gihe kigufi none tukaba twajya ku yindi ngingo ya gatatu kandi ngushimire kuba twabanye
murakoze bwana Serge ni ugukomeza gukurikira evolution ariko njye ndumva yuko twasabira abantu bo muri kara karere kubera ko evolution y'ukuntu ibintu biri kugenda ntabwo ari nziza kandi kara karere kamaze imyaka myinshi kari mu ntambara abaturage barananiwe njyewe icyo nasaba abasirikare bo muri M23 yaba abari bo muri FPR nuko bareka biriya bintu bari gukora biriya bintu bari kubabwira yuko sinzi aho biri guturuka kujya gutera abandi bantu ibyo bintu byari kera ntabwo ari ibintu bizakomeza kubaho kandi abanyarwanda bagomba kumva ko batagomba gushyigikira ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo dushaka none ko abantu bapfa benshi cyane cyangwa se niba n'abakeya ntabwo dushaka ko bapfa dushaka amahoro abo basirikare bose bari gushaka ko babijyana kujya kurwana babibemo rwose bwana Serge babibemo babireke ni amahane dushaka kuko komo ninjira muri mu Rwanda urumva ku biza bintu biba urakoze bwana Serge ndabashimira mwese muri kiganiro bwana Ali na bwana Tubaki na bwana Serge n'abakudukurikira murakoze cyane
urakoze cyane comrade Baraka utwihanganire gufatirana nyine muri mu ngendo ibibazo bya technique birumvikana na network abakunzi bateka mutwihanganire rero mutima wa isatu zarizuminga tugana kuri ingingo rwose mugenzi wacu ari tranquille tuganira neza epe mate komantere soza kuri ingingo ari yabivuze wenda mu ncamake ariko iyi ngingo nzagarukaho mukiba gitaha M23 RDF iraka ceasefire cyangwa se terefe ni uko yaba yakubitswe hari ukuntu hari yavuze ati bashobora kuba barahuye n'umuriro kandi sishaka kuvuga bya bibunda bya UPDF hari uwambwiye ati byaramashaga kuba baka ceasefire cyangwa se terefe ntabwo ari uko barushye kurasa ahubwo ni uko babonye umuriro baka nk'uko uyu muvandimwe wacu uri kurwoma arimo kubinyandikira mu magambo ahinnye pardon niba aricyo babivugaho mbere ko tujya ku ngingo ya gatatu isoza
yes Serge biragaragara ko ntabwo ari ukubera ko bakunze amahoro ko bashaka guhagarika imirwana ahubwo nuko hari ibintu byababayeho batari biteguye kandi n'ikimenyimenyi imaje amashusho yose twagiye tubona twa videwo twagiye tubona ba batoraguye barimo kubavana mu mikuku babavana mu byondo hepfo mu mirima abaturage barimo kubaha induru babatoragura babashyira mu makamyoneti byose ni ibintu byivugiraga biriya ntabwo twigeze tubibona mbere ariko nagira ngo nkwibutse neza igihe Kagame yavugaga ya magambo barabivuze tuti abivuge yidoje uko ashaka ntabwo azongera kwinjira muri Kongo nkuko yishakiye Kongo yacyagiye siyo yabuze ibyo byose Tshisekedi washoboye kwikiza Kabila akaba atakimujena nkuko yamujenaga mbere ntabwo azanirirwa kwivana kuri Kagame cyangwa kwivana ku Rwanda Edaire n'igisubizo yamusubije cyarumvikanaga ati azaba ari umwiyahuzi umuntu uzumva azabonera amahoro mu gukomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu guhubuza umutekano Kongo igihugu cyacu Kongo ati azaba ari mu buryo bw'ubwiyahuzi ibyo rero barakavuze ko abazaruka bashobora kugira batya bati rwose ibi bintu turaranze agasuzuguro n'agasuzuguro karagize ndumva tukibivuga mbere narabivuze nti Kongo iruta inshuro 90 n'izindi u Rwanda mu bunini yewe mvuga n'abateye urwenya ko Tshisekedi apfa 2030 Kagame agapima 60 bakaba bafite ubutunzi bwa zahabu n'abandi ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bo ntabo bafite bafite miliyoni 90 hafi ijana z'abaturage bane 16 ni gute bakomeza bakabatubanga kuriya kuvuga rero ko bazajya bagahaguruka baba bakora ikintu gikorwa nka kiriya Baraka avuze ntago ari byo gukinisha uvuge ngo n'urwenya cyangwa ngo ni abakongomani ngo niko babaye ngo bizahora bimeze gutyo Uburusiya bwagiye muri Ukraine buzi ko bufata Kiev iminsi ibiri ukwezi kurarangiye bwana Serge intambara ntabwo zikirwanwa nk'uko zarwanagwa mbere uko Kabila uko Kagame yinjiye muri Congo nk'utera icyuma mu mavuta muri 1963 ntabwo ariko bikimeze ibintu rero bakwiye gutekereza kabiri bakareba icyazana amahoro kuvuga ngo bazakomeza bifatire bajye kurwana ngaho bikunda ngaho bafite aho barwanira bira n'agasuzuguro kabi kandi abakongomani bazagira abo bakange nk'uko twabonye mikwege yahagurutse akajya mu mahanga na ndetse akarinda agira abona n'igikombe abona na Prix Nobel n'abandi bazaruka bazagira aho bagira ko kanyabugabo bavuga bati twanze agasuzuguro kandi nubwo bazaba bateye u Rwanda buri wese yabumva bwana Serge kari agasuzuguro kari gakwiye gushira abanyarwanda nabo bagashyira ubwenge ku gihe urakoze
urakoze cyane epimati nagira ngo dusoreze ku nkuru nyine ya nyuma ni inkuru ya Gerard Uraye Neza Gerard Uraye Neza twaramutabarije kuri radiyo itavuka reka nshimire Edouard Kabagema rwose Edouard Kabagema aho uri kuri mugoroba imana iguheze agire wa mugani w'abantu bari hariya mu Rwanda bati gushimira radiyo reka mbivuge dushimire Edouard Kabagema kuko iyi topic ntiyahwemye kuyigarura umunsi ku munsi mu kiganiro cy'ubukeremero y'abaturage Gerard yaravuzwe kuri radiyo itavuka mu karengane yahuye nako biteye isoni biranababaje kubona ejo agirwa umwere Muhima uriya mucamanza Muhima waciye rutete bagenda kamukata imyaka 25 ari uyoboye iriya nteko y'abacamanza naravuze nti birababaje pe ariko ikibazo kirangaha abantu bari baza bati abamushinje ibinyoma byo urwabo n'uruki aha niho ruzingiye epima kingiwe ni wowe ndi nkeka kuri butangireho kubera ko Gerard Uraye Neza ni umushoramari yashinze rya shuri rya Gitwe yashinze hopitali ni umwe muri ba rwiyemezamirimo navuga bari bagihanyanyaza kugeza ubwo leta y'agatsiko imusenye baraje batitanga imisanzu arayitanga akandika sheke mu matora mu mwaka wa 2017 yandika sheke bati amazeru ntahagije bashyiraho ayabo biraza bati ishuri ntabwo ryujuje ubuziranenge ishuri bararihagarika baravuga bati turifuza ubuyobozi bushya FPR cyangwa Ngarambe Joseph araza ashyiraho ubuyobozi babyinjiramo baravuga bati umaze imyaka ibiri cyangwa irenga abarimu n'abakozi ba Universite ya Gitwe ntabwo bahawe integuza yuko akazi gahagaze umuntu wafungiwe byumvikane babara kuva ku munsi wa mbere bahagarika kugeza mu munsi barabara batugomba kwishyura bajya muri banki bafata amafaranga baratwara ubu nuwamubwira ngo nasire gutangira business ye umugabo ntabwo yakongera guhagarara ari mu gihombo gikomeye bitewe nuko baramunyunyuje baramukama nayo mwihembe barayamara bagera mu bintu barangiza uyu munsi ariko icy'ingenzi ni ugushima Imana ko icyaha gikomeye kiruta ikindi cya jenoside abaye umwere ariko kuba umwere ndakeka adafite urwara rwo kwishima baramukereje bigeze kuri rugero ahubwo ikibazo kibazwa ngo abamushinze ibinyoma urwabo ni urushye ibyo ari by'abanyarwanda twandikira baraye bakora ikimeze nka manifestation wabonye amavideo ndize ko mwabonye amavideo ntabwo ufite uburyo bwo kwiyaza na kano kanya ntabwo nabiteguye ariko mwabonye amavideo y'abantu baraye hariya mu ntara y'amajyepfo bategereje ko uraye neza asohoka muri icyo gihome bavuze amafirimbi bari ku mamoto yari celebration kubona Gerard uraye neza agirwa umwere abaturage bakumwakira bagenzi be byari ibintu by'ubwuzu ariko ikibazo twibaza ngo iyo abantu babeshyewe bagafatwa bagafungwa abanyarwanda ntibavuga ariko gatsiko bakavuga ati noneho turakure kubibaye umwere baraselebratinga epi maje twaba turenganya abanyarwanda cyangwa twaba tutumva sisiteme dukoreramo ebo turavuga ati abanyarwanda ntabwo bumva sisiteme bakoreramo ati iriya sisiteme ni y'amabandi ni sisiteme imeze nk'amabandi yiba akoresheje intwaro kuba tuburaminga abanyarwanda ko baselebratinga ko yafunguwe ariko batigaragambije ko yafunzwe twakumva ubukana bwabyo nimo ko wabona porosesi wagena afunguwe si Manuel cyangwa Ndagura ukabona arafunguwe bakava ko yanditse ibaruwa isaba imbabazi perezida wa repubulika turabona ibimenyetso nyine yaba mu miryango mpuzamahanga yaba u Rwanda bari ibimenyetso bica amarenga ukibaza uti Paul yaba azafungurwa biramutse bibaye tuzabona abanyarwanda baselebratinga mu Rwanda bavuga bati n'ubundi wari wararenganye kandi muri iyi myaka ibiri bavuga bati n'ubundi uri umwicanyi icyaha kiguhame iyi mantari twari bwa yitibwa ni pimati namushobora
ndongera nsubiremo ko muri revolution duharanira turimo gushaka ko abanyarwanda bakora aka gatsiko kabaho iyi revolution ni revolution ihera mu myumvire mu mitekerereze tugatekereza ku bundi buryo niba umuntu afashwe azira akarengane tukaba twashobora kubyinubira ku mugaragaro nk'uko yafungurwa kuriya bakabyishimira ku mugaragaro ariko rero hari aho tutabarenganya kwishima ku mugaragaro hari igihe batabitonaho rigeri cyane ariko kuba wakwigaragambya ngo nuko kanaka bamufashe kandi ari Kagame n'agatsiko ke bamufashe bakavuga bati nawe uramushyikiye nagira ngo nkubwire ko Paul Rusesabagina nibamufungura ntabwo nizera neza niba hari abantu bazaboneka ngo bajye kubyina kubera ko bazaba bamufunguye batabishaka ni kimwe uretse ko baragaragaye igihe bafunguraga Delina n'umukobwa we na Diane hari abagiye kubareba kamemo barabasanganira yewe na Kizito n'Ingabire hari abagiye kubasanganira ibyo ntabwo babura yari ukubafungura ariko kubafunga akenshi na kenshi usanga leta ibihari cyane kubera ko abari bo babafunze bakafungurwa kubera presiyo bashyizweho n'amahanga byo bazingumuriza bagaceceka bakareka bishima bakishima ariko rero ntabwo navuga ngo byose babikore kimwe niba baba babateye ubwo bavuga bati turabarasa nimuza kwigaragambya kubera ko twarenganyije kanaka ntibaze kubashyiraho iyo warning mu kwishima kame mu byo nibura bigaragariza n'ufunguwe n'uwo muntu urenganuwe bimugaragariza ko abanyarwanda bari bakimukunze wabibonye Gerard uraye neza uko byagenze wabibonaga mu gace ke hari aho yakuriye aho yashinze riyashyira aho yateje imbere akarere ku buryo bugaragara byagaragaraga ko ari leader charismatique ari umurideri charismatique mwene wa wundi ugera mu baturage bakavuga bati uyu ni Rwizihirangabo ukabona ko kuba mwishimiye ateye
ugiye kumbwira ko buriya Ejo ndi numvaga madame Adeline Rwigara mu kwibuka umugabo we imyaka 7 avuga ati bateje akababara abanyarwanda bakeresha abanyarwanda ibi ndabivuga kuko hari abanyarwanda yatunze yahaye imirimo hari abanyarwanda yafashaga kuri Gerard uraye neza nabwo navuga ni buri yaguzi kw'abanyarwanda ni kimenyetso n'ibyishimo byo kugaragaza ko Afterus yarahagarariye muri sosiyete nyarwanda yari sembole muri sosiyete y'u Rwanda gerageza umbwire irashoko niyo nshakwibaza kuko
ye nabikubwiye ko bigaragara ko yageze mu baturage bamugaragariza ko ari rwizihirangabo donc ni mwene wa muntu ufite utera abaturage akabatera ishyaka hakaba enthusiasme igaragara bigaragara ko bamwishimiye bira rero umwe n'abari ni bo Kagame yanga abantu we ntabwo abaturage batabategetse bashobora kwikora kuriya ngo bamushagare bamubyinde kuriya hataje DMI hataje Force Speciali hataje bamagigiri babamaneko ntabwo bishoboka ariko reba abagiye kureba uriya mugabo w'ukuri umugabo wa koreye igihugu agakorera iterambere nyaryo agahera kuri ekore segondere agashinga universite agashinga ibitaro agaha abaturage imirimo iyo ariyo yose yari batunze babimugaragarije kamemu kubera ko nta terabwoba yari bashyizweho bagerageje kubyerekana ibi rero mwene aba nibo abaturage baba bifuza ko baboneka hafi kuri buri gasozi habonetse umuntu utanga imirimo nka kuriya u Rwanda rwatera imbere rero nicyo kikwereka ko yari afite agaciro nyako mu baturage nicyo kikwereka ko ntawe yari ahuriye na biriya byo kugigira abantu bavuga ngo kanaka ngo bamunonyere guverineri se utazana iterambere utazana imirimo meya utazana imirimo mu karere arimo meya abamaze iki umushoramari nka Rwigara uha abantu barenga 200 akazi ibihumbi 200 akazi umushoramari nk'amakuza rwa bukamba nk'uyu nguyu uraye neza bakamufata bakamufunga bakabafata bakabica biragaragara ineza badashakira igihugu badashakira abaturage ntabwo bifuza ko bagira uwabaha akazi ubahaye akazi ahubwo akwiye kwishwa kanafungwa kubera ko misiyo bafite niyo gukenesha abaturage niyo kubababaza iyi mishinga yabahuraye neza yo kuzamura abaturage ni mibi ni kimwe na byira byo guhinga ukikenura ukihaza mu biribwa ugasagurira isoko ni bibi kuri FPR ibyiza ni uko bicwa n'inzara arasigaye ugasigara amatwi yumva nta kindi yumva uretse kumva icyo waha abana bawe umugoroba bya politiki ukabirekera Kagame bya politiki mubindekere mwebwe mumere nk'inyoni n'inka zibyuka zigiye kurisha inyoni zikabyuka zigiye guhaha nta bindi bya politiki mubindekere iby'imipaka mubindekere nzabakingirana mumere nk'inyoni ziri muri kaje inzara yabica itabica ngiye mfite indege ndaguruka vora ariko bawuraye neza batinyuka guhahira abaturage abo ngabo nabo gufunga
ya nibyo Okay, harumbwiye ati kosora harawuvuze ngo Ngarambe Joseph cyangwa France Ngarambe ntabwo nzahumbwira hariwo wansobanura kuko bose nabavuze kuri mugoroba navugaga wo muri FPR ni France Ngarambe wo muri FPR navugaga ni France Ngarambe wo muri FPR navugaga niba ari ibyo wumvise ngo hano nyandikiye ngo ni nkosore ntabwo ari Joseph Ngarambe ni France Ngarambe kuko navugaga kuri uyu neza navugaga France Ngarambe ndetse kariwe sekretari wa PF niba ntibeshye arunya nicyo ni musore kandi navugaga wacyuzaga nyine watwaye amafaranga menshi yawiraye neza bongera amazeru urakoze cyane wenda nicyo navugaga niba aricyo warumvise epimati iminota yacu turangiranye ntabwo twaba turi kumwe kuwa mbere nzagaruka kugarura ururimi rw'igifaransa wabonye yuko uyu munsi Kagame yakiriye ikigo cy'iterambere cy'abafaransa i Kigali mu Rwanda kandi banakiriye ntabwo nibuka izina ariko undi mushinga waje kugarura igifaransa mu Rwanda ni ibintu bibiri byaje hari ikigo cy'iterambere hakaba ni departement nanone ishinzwe gushora imari mu kwigisha abarimu cya gifaransa cyari kibi cy'abajenosideri cyahindutse imari cyuke pimaki mu magambo ayinnye niba ari komantera akora ko nzabigara ko kuwa mbere mu magambo arambuye
erega nicyo kikwereka impamvu u Rwanda ruraho ruri ntabwo guverinoma ntabwo perezida na guverinoma bitwara nk'indaya igihugu kigahinduka nk'ikiraya
ntimaji sorry I'm sorry ya ngo navuze Joseph Ngarambe wo kuvuga François Ngarambe okay urumva ko umunyamaga w'FPR ni François Ngarambe ntago ari Joseph Ngarambe ubu Joseph Ngarambe azavuga nawe anyikome twakomeza
ibyo bijya bitubaho tuvuga twane Mugesera na Mugesera uhundi urumva
ya
nari ndimo kuvuga igihugu cyitwara nk'ikiraya uyu munsi turi mu Cyongereza uyu munsi turi mu Gifaransa donko nuwazanye menshi n'ubupasa ni ujyana n'iyo ndaya donko mfite icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo igihugu cyabaho gitse niyo mpamvu ibiri mu kuba ku banyarwanda biterwa n'aba bategetsi n'ibyo ngibyo ubwo cyo bazakomeza bahuzagurika bagiye guhindura se amasomo yose azigishwa mu Gifaransa barabiteganya bite ntabwo tubizi uko babiteganya ariko ibyo byose biragaragara uko birukanye igifaransa bakinyujije mu cyanzu none kigarutse mu irembo kigarukiye mu irembo ibyo bintu se wabisobanura donko ni ukuvuga ko uyu munsi n'ubu ari wowe uzanye udufaranga twinshi ni wowe winjira undi naza n'udukeya abamukumiya mwita intera no sera montabure igihugu cyabuze kiyobora imana tugira iwacu nuko ihuriro nyarwanda rihari rikaba ririmo ku riri mu kugerageza kandi rizabigeraho tugomba gukora impinduramatwara ibi bintu bikagira igihugu kikagira musimamo kikagira aho gihagarara by'abari muri izo ndimi ntabwo byavuza kwigisha indimi ariko kuvuga guhora tujahagurika kugira ngo ireme ry'uburezi ribure erega nibyo byawe ndibyo wavuze ati niba ushaka kwica igihugu neza banza wica uburezi uzaba wice byose abaganga bazarererwamo bazabaga abantu bapfe
igifaransa cyishwe kubera iyihe mpamvu kubera ko kugarura igifaransa wakwibaza ubundi cyagiye ku iyihe mpamvu kubera iki abakivugaga byabagezeho ingaruka kubera iki bagiciye none ubu munsi bati turi muri kampa yo kugarura igifaransa n'abafaransa bagiye kugaruka gushyiramo amafaranga kugira ngo cyongere kivugwe urumva ni politiki nk'iyindaya yo gukunze kubivuga ahubwo umwana yagiye bikamugiraho ingaruka ahubwo ndabaza buno butegetsi ururimi navuga urwo arirwo rwose uyu munsi mvuga iringara ndizera ko nitugera mu Rwanda mutazamura ko mvuga iringara cyangwa mbaraka mutazamura ko tuvuga iringara indimi ni umugisha kuzimenya zose ariko ni gute ingaruka z'ururimi zikugeraho ku muturage igihugu kikagenda kigakena kikaruca nawe ukagira bikamugeraho ingaruka uyu munsi bitewe n'ukuri kwa politiki y'indaya indaya zimbabarire kuko burya nazo ni umwuga wazo wenda ntabwo mbizi ukabavuga ngo urwo rurimi ndarugaruye kubera inyungu n'indonke ngiye kuvanamo bwana pimaki
erega sinzi bigombera ubwenge bunganira gute kumva ko niba bari bafashe icyemezo cy'uko icyongereza cyinjira mu ndimi zigishwa mu gihugu ntabwo byanze ariko twebwe muri aranisi twemera ko kuza gukoresha igifaransa n'icyongereza bizaba ari avantage ku Rwanda bizatuma duhahira mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika bivuga igifaransa kandi bitume tunahahira mu bihugu bivuga icyongereza mu burasirazuba donko entere nuko igifaransa kizigwa neza n'icyongereza kikigwa neza umwana akarangiza azi kuvuga izo ndimi neza umwana akarangiza ari bilingue kandi avuga n'ikinyarwanda ibyo yewe n'aba ngombwa n'igiswahili bakiga ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye ku muntu ukunda igihugu ku bantu n'amasaha bakwemera bakayongera ariko izo ndimi zombi zikigwa naho byo kuvuga wenda uko igifaransa cyagiye ni bya bindi byo Kagame yumva ko ari we gihugu we na familiye ni we gihugu yaje nta gifaransa yumva donko kubera ko ari igihugu cyose kigomba kwiga icyongereza donko byo byarumvikanaga
yaravuze ati umuryango wa francophone upfuye byane byanshimisha n'icyo gifaransa kivuyeho byanezeza kandi yabigezeho yica Desenteritu ya Rwanda abashyira mu magereza uyaravuga ati nafungura abaprofeseri nibafungura abaprofeseri bigishaga igifaransa bafungiye mu magereza yose mu Rwanda wajya kubyumva muri ya periode batakibana ukuntu abana bigaga muri za universite bajya kwandika tezi bakajya mu magereza icyo bitaga gucurisha man
kudodesha
kudodesha
yes ibyo rero yabigezeho sinzi impamvu rero ahindukiye nyuma ati ntago mbyanze ko igifaransa rwose kigaruka ariko bikwiye kugenda muri gahunda atari ukwirwa uyu munsi twahinduye ejo twahinduye abize mu cyongereza birapfuye abize mu gifaransa birapfuye ibyo bintu bagahora muri yo kubyina muzunga kugeza gihe nibafate gahunda ifatika cyangwa niba babyihore tuzabyikorera tuzigisha indimi zombi kandi neza abana bagire ireme ry'uburezi ku buryo bazashobora guhahira mu mpande zose z'isi icyongereza n'igifaransa rwose njye mbona ari bwo buryo bwiza kandi tukabikorana umutima ukunda w'abanyarwanda atari uguhimana umuntu ahimana gutari umuyobozi agahima abaturage bose yagakwiye kuyobora
urakoze cyane Evi Mate erega kuba inyungu zo kuba birenge ni nyinshi cyane ariko bitewe n'uko nyine iyo ushaka gusenya igihugu ushaka kwica nation wica abantu kwiga ndetse kari honorable Kabera wabitubwiraga honorable ndagusubije kuri mugoroba nzi ko udukurikiye wenda aho uri mu makarito wigeze kuvuga ngo umbaza ngo abaminisitiri bangahe baba bayoboye minisiteri y'uburezi twarabaza tugera mu icumi zirenga nta nubwo uyu munsi nzi abaminisitiri bayoboye iriya minisiteri y'uburezi kumbwira ko nta veni Rwanda rufite kuko edikasiyo yapfuye uyu munsi minisiteri y'uburezi muyirebe uko iteye ni ikibazo gikomeye cyane Ali Abdulkarim kuri iyi nkuru mu magambo yanjye kuri minota turangiranye dusoze twavugaga ku burezi abafaransa baraje bazanye ku mafaranga n'ishoramari nibyo barashishikariza abanyarwanda kwiga igifaransa ku bwinshi bakabwira ko ururimi rwiza rukoreshwa ku isi ariko dusubije amaso inyuma muri iyi myaka irenga cumi n'ingahe yishize ni ururimi rubi rw'abateguye jenoside ni ururimi rw'abajenosideri muri iyo politike yakoreshejwe igacurangwa ikaririmbwa usobanura ute ko wavukije abantu amahirwe bagize bari bafite uburambe muri urwo rurimi n'abarwigaga bakagira ipfunwe bakavuga ati turarwanzura ruzinutse uzagaruka uvuga uti mu rwige ku bwinshi ni ururimi rwiza bitewe n'inyungu zirimo hagati uyu munsi u Rwanda afitanye umubano uyu munsi n'abafaransa Kagame arakora sekirite y'abafaransa interseke muri Cadet de la Bordeaux mu makompanyi y'abafaransa Kagame nabonye ngo agiye kujya muri Jamaica arababwira ati se agiye gushaka isoko ry'urumogi byose birashoboka rega dufite umuprezida umeze nk'umukomisiyoneri uraseka agiye kujya muri Jamaica for the first time Jamaica narindi ejo bundi wenda ntabwo ndibivuga narindi ejo bundi ni igihugu gikennye cyane kuruta n'u Rwanda iyo ugeze kuri aeroporo yawe ukagera muri downtown yawe uribaza uti se ndi ku kimicanga ndibaza n'ahantu habi habaho ariko ambiyansi iba muri kiriya gihugu my friend ambiyansi haba ntabwo ushaka gutaha Kagame ngo azakoreho urugendo rwa mbere ejo bundi ashobora kuba agiye gushaka isoko ry'urumogi kundi rwo kambere rucuruzwayo ariyo mbere twakomeza
Serije Jamaica ubanza uzi neza yuko ari bari abantu baho naho ubwaho hari abantu batwaraga abaslaves abacakara bavanaga muri Afurika nibo bayigize so nibo bahingaga ibisheke bivamo amasukari bahingaga ibiki byose bagaburira bino bihugu byaje gukira biturutse ku bintu nk'ibyo ngibyo so abo batwaraga aho ngaho muri ubwo buce bwose buriya babaga ari abanyafurika bene wacu bibaga muri Afurika yose bagurishijwe n'abami icyo gihe bari bameze nk'ukubona Kagame arimo guha abafaransa arimo kubaha arimo kugurisha u Rwanda aruha abanyamahanga niko byari bimeze icyo gihe nuko ubu ngubu abantu batarabisobanukirwa ariko imbere mu mateka azaza niba abazajya kwandika amateka baza bazaba babona ibyabaye igihe cya slavery ya kera babone n'ibirimo kubaho ubu ngubu wa perezida bamwe uzabona Kagame ko atazaba muri babandi haba bami bahaga imbunda na n'inderwamo n'ibikomo byo kwambara intuza inigi n'ibikinigi
n'amasabune n'udukiro
bagatanga birabura Kagame rero nawe bamwubakira amahoteli we bakanamushimisha bakamuha intuza bakamuha izo private jet bakamukingira ikibaba akagurisha abanyarwanda niko bimeze nta kundi abasirikare igihugu igisirikare cyakabaye ari igisirikare cy'igihugu kigahinduka askari cyangwa se security ntuza abacunga ibigo by'abafaransa cyangwa abakorera abafaransa ubugaragu kuko abasirikare b'abafaransa bo ntibashobora kuza kubikora ni ibintu biri complicated cyane ariko umuntu ashatse kubishishoza yahita bibona agerageje gutekereza dipa bya bintu tuvuga tuti abantu batagize intege nke zo gutekereza bagatekereza cyane bahita babona yuko Kagame arimo gukorera aba bagashaka buhake kugira ngo bagurishe ibihugu byacu cyangwa se imari y'umwimerere wacu nyafurika Serge ku byo muvuye kuvuga ndashaka nkubwire ngo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1998 Kagame yategetse yuko igifaransa abana bose bari muri université bagomba kukiga abana baranga sinzi yuko abenshi ubanza barahuye nabo muri Amerika aho ngaho
nturanye nabo benshi bahunze muri iyo nkubiri bari hano muri Leta Zunze Amerika
yes barahunze rero bahungira muri Uganda Uganda irabafasha kuyumva gutategeka umuntu ngo niyige ibintu cyane cyane amaze kugera muri université umutegeka ngo niyige igifaransa ntabwo ari ubwa mbere abikoze mu 2006 raporo ya Bourget isohotse y'indege igifaransa ahita kirukana afunga ntuza ambasade aramwirukana afunga culture center mbese biratomboka
wewe uvuze culture center harumbaje atubazubaka culture française cyangwa iriya
nzuda bazayubaka kuko
yarayubatse deja ku mangwa marukuru yarayitashye Perezida Macron yarayitashye ajya mu Rwanda
absolutely kuko barashaka amafaranga uribuka ibi wavuze byo kuvuga ngo ntuzi ipfuye francophone ipfuye ngo yakwishima ariko Hollande ariwe wari perezida n'ejo bundi rero ntabwo ari kera cyane n'ejo bundi nka muri 2016 cyangwa na gatanu imbwa yabivugaga cyangwa 14 ibari kera cyane ntabwo ari kera cyane rero niba ingibi agize icyaba abafaransa bakagira batya
kundi ruhande kandi umuyobozi w'iki kigo ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa Madame Louise Mushikiwabo basinyanye na Minisitiri w'uburezi Dr. Valentine Uwamariya amasezerano
my question is English spoken literacy is one of the biggest challenges we find in the workplace. My question was what are we doing as a country or what can we do better to improve our youth that coming out of universities with very poor English spoken skills that hinge
that
them.
One we have talked about so many times, the Minister of Education is here, Rabyumva. Ariko ni Kinyarwanda gifite ikibazo byose
nakivugaho gake ariko for sake of clarity I chose English as a language.
So hagati ya Minister of Education na culture bakwiriye kudufasha mu by'uburezi indimi ziragoye cyane ariko se kuvuga
ari nagira nkumvise nyine ukuntu byari bitangiye kugenda avuga ururimi nyine yavuga ati izo ndimi tugomba kuzemera tuzigarura n'ejo bundi mwaka 2018-2019 nibwo yatangiye kugenda agarura avuga ati izo ndimi turazikeneye bitewe na dire z'amafaranga barimo n'abafaransa
yes Serge urabona uretse kuba ari umuja ni n'indaya ariko noneho yashyiraho ubudikiteta rero n'umudikiteta udatekereza cyane akaba
uko yabyutse ariko agira ni nko kubona hindura aba ministere
icyo mazaga kandi ndakibonye
abajijwe igice yakuye mu rugendo n'iki gihugu cy'Ubwongereza gitekereza mu gucana umubano ku Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko urwo rugendo yari amaze amezi abiri aruzi akaba yanarwishimiye, asobanura ko yasobanuriye Ubwongereza ibyerekeranye no gucana umubano ku Rwanda n'Ubufaransa uko igihugu cy'Ubwongereza cyabyakiriye, akaba atari ikibazo cye icyamurebaga gusa ngo ni ugusobanura Perezida Paul Kagame.
Ibyo twaganiraga muri rusange bijyanye n'ibyabaye hagati yacu n'Abafaransa yanabasobanuriraga ibyabaye n'icyatumye biba bakabyumva gusa, ntabwo nabifuzagamo no kumenya icyo babitekereza kuko nta nubwo njye numva bibareba. Bikaba nk'ibyaba Abanyafurika bandi nyine babanza no kujya gukora ikintu bakabanza bagatelefona kubaza ntabwo ari ibyegeze.
Mu kiganiro Perezida w'u Rwanda yagiranye n'abanyamakuru, umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wahagaritse yagarutsweho cyane n'abanyamakuru, banerekanye impungenge z'uko u Rwanda rwakurwa mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Perezida Kagame akaba yabivuze muri aya magambo:
kuri njye rwose ururimi rwanjye n'urunyafurika bya francophone byinshi n'ukuriwemo nyine gusanye hagira ikivamo kizima kikavamo bitashobotse ntibishoboke, ntabwo bintera umwanya rwose nk'abantu benshi kubabiza bigize ingaruka nakwishima ifunze ikavaho ikomeje ikabaho byose ni kimwe kuri njye nta kibi.
Impungenge kandi ziterwa n'uwo mubano muke w'u Rwanda n'Ubufaransa abanyamakuru bagaragaje ko bitoroshye.
Ali uramwumva uwo muntu?
Sasa rero urumva pimiranye umuntu w'umuperezida w'igihugu avuga ati njye ntacyo bimbwiye kimenyesha ntabwo azi akamaro k'indimi seri jaho niwo hari ikibazo irwo niwo bakubwira ngo u Rwanda rwo waragendesheje
ngo bipfuye bikavaho njye nakwishima.
Ariko uretse no kwishima aravuga ngo ntacyo bimubwiye, ikimenyesha urumva yuko uburezi ntacyo bumubwiye kuko indimi nazo ziri pati y'uburezi. Ariko uretse n'ibyo ngibyo mu gihugu kivuga ngo cyateye imbere kugira abantu bazi indimi biragufasha, niwo urimo kuvuga ngo urashaka ngo ushyire imbere tourism, ngo ushyire imbere service. Mu gihe ushyize imbere ibi bintu izi ndimi zirakenewe kugira ngo ushobore kuzana abantu b'ingeri zose. Ariko nibyo ubonera yuko bino bintu kuyoborwa n'umuntu w'injiji n'ibintu bibi cyane, umuntu uzi ubwenge bwo kwica gusa n'ubucakura bwo kwiba. Serije ni ikibazo u Rwanda rwaragendesheje. So ku byerekeye iby'Igifaransa rero nakubwiraga mu 2006 arabyirukana asenya buri kintu cyose mbese birarangira. Wibaza mu myaka umunani yari ishize birukanye abana b'Abanyarwanda, abana barahunga babona ubuhunzi bamwe batwaye Amerika harimo na mushiki wa kabare we yagiye Norway, abandi bajya za Sweden, abandi bajya hehe, mbese barabarirokayitinga kuko u Rwanda rwashanga ubururu bahige muri Uganda ugiye kubazana ku mbaraga, banasaba na Perezida Museveni ngo abatanga aravuga ati ntabwo byabaho ntabwo umwana yaguhungira ngo umutange. Ibyo birarangiye none ubu ngubu nyine bamaze kugira ibyo urabyumva yuko bivuga mu 2006 koko baramutumiye ahangaha kuko urabona bano nabo barwanira yuko babona agahugu kaza. Nibwo urugendo rwo gutangira kujya muri East African Community rwagiyeho, ajya muri East African Community bibamo, ajya muri atangira ibya CHOGM mu 2007 aba entist batangira gusaba yuko yajya muri Commonwealth. 2007 ziko CHOGM yabereye muri Uganda agiye urambwira bati giye ntikiragera. 2008 oya nturagera, hari ibintu utarakora byiza. 2009 rero nibwo bamwemeraga, ariko bemerera u Rwanda bavuga ngo indangagaciro za CHOGM ntago bazifite, n'ubu ntazaragira. Uretse ko twebwe nk'abanyarwanda twishimaga yuko kandi n'ubu twishimiye ko turi muri Commonwealth, dutekereza yuko Commonwealth izakoresha diplomasi yayo n'imbaraga zayo kugira ngo yigishe ubuyobozi bw'u Rwanda ukuntu ubundi indangagaciro zimera za demokarasi kuko Commonwealth ni byishyira imbere.
UK irata ivuga yuko ariyo nyina waza demokrasi. Kandi tuzere ko bazi Commonwealth izabishingira ryo kwiga demokrasi kuko baranabitanga. Ariko n'ibindi bungukiramo yuri mu rugaga nk'uru rwa Commonwealth kubera batanga amashuri y'ubusa, hari abana bigiye basponsoringa b'ubusa, hari ubucuruzi bagufasha, hari biki, hari ibintu igihugu cyakabaye cyungukiramo. Ariko ubu arasimbutse agiye mu Faransa, Commonwealth barimo kumureba. Kandi ubu ngubu nabo nuko barangariye kuri Ukraine, ariko ubundi bari mu ntambara zabo z'ubucuruzi kuko UK yavuye muri European Union. Ubu Faransa barashaka ngo bukoreshe European Union bwi-staging. Nibyo irimo kubona nk'u Rwanda biri ubona Kagame arimo kwiruka nkajya mu Faransa ajya muri European Union, bashaka ngo bamuhindure umusirikare uzajya ubarwanira intambara za European Union, particularly Ubufaransa. Hari ikibazo rero amaze kwanduranya muri Amerika, baramubona nka ntuza, baramubona nk'umuntu utubahiriza uburenganzira bwa muntu. Wabubanza wabonye na raporo ya Amerika yongeye gusohoka ya State Department imuvuga yuko atubahiriza uburenganzira bwa muntu, bari mu rwego rwo gutangira kumufatira ibyemezo. Na hano bamereye nabi, nubwo bamuhaye agahenge kubera coga bamereye nabi, hence impamvu wabonye Businge batinze kumuha. None we arasimbutse agiye ku Bufaransa. Ubufaransa nabwo butireka tukuvanire iby'indege tube tubishyize mu kabati, we tukugire umunsi wongeye kwihindura tuzabigarure, cyangwa umunsi wamaze gukoresha tuzabigarure. So ni wibuke bya bindi yavugaga, uhumbise n'ubu yabivuze ati ntago meze nk'aba bantu ujya gusobanura. Yiba adasobanura kwa karenge ke katakiva mu Bufaransa, katakiva kwa makuru, haba agiye kumusobanura no kumusaba imbabazi kwa katakiva muri European Union, ubundi ko kajyaga muri Amerika. Bikugaragariza rero yuko ibyo avuga Kagame avuga ibi ariko amenyesha ibindi. Ibyo akora cya abiseka abandi muntu babikora kandi ari ubikora. Niyo mabona nk'ubungubu Serije we n'utera ubwoba akarere n'abanyarwanda, ariko agashaka kuvuga ngo nguru nyarwanda nirwo ritera ubwoba. Ibi bintu abanyarwanda bakwiriye kubira bakandastaninga mu cyongereza ibyo bita reverse psychology. Ariko ku byerekeye rero ibi byo kwiga igifaransa, ku bwanjye ntandwa n'igifaransa gusa, n'igisipanyoro bakige, n'igiki babyige, kugira ngo abanyarwanda bashobore kugira isoko ahantu, babone ubuzima muri za UN, babone ubuzima muri no muri African Union, ahantu hose bagende babone ubuzima kubera ururimi baba bazi. Birafasha cyane. Ariko ikibazo ntago Kagame azabibaha akora kubwira ati nge ntacyo bimbwiye. Bishaka umuntu uzi akamaro kabyo kugira ngo bikore. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane. Reka dusore zanga kuri mugoroba. Mbashimire Epimachin. Mu masaha 30 hari icyo ushaka gusorezaho mbere yuko dutandukana?
Icyo nsorezaho ni ukubwira Abanyarwanda ko ubuyobozi twarabasobanuye igihe kirekire, biragaragara ko ntacyo bazageza ku Banyarwanda. Abanyarwanda nibahaguruke birwaneho, baze batugane, dukoreshe uko dushoboye tuvaneho ubuyobozi bubi, dushyireho ubuyobozi bushobora kuzanira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure buri munyarwanda wese. Ndumva aricyo
naharanirwa, ntago ntawe uyaguhera ku busa.
Murakoze cyane. Basangira ngende rero Comrade Ali Abdulkarimu, Epimachin Namushobora n'abandi badukurikiye worldwide hirya no hino ku isi, nababwira ni dukomeze duharanire uburenganzira bwacu, duteze imbere ubwisanzure bw'umunyarwanda. Ihuriro nyarwanda niyo mizero rukumbi y'abanyarwanda. Ni twebwe rero turi ku rugamba, amacumu duterwa tuyizibukire, ariko dukomeze urugamba rwo guhubura umunyarwanda. Mwakoze cyane mwese twabanye. Nababwira ni itondo cyiza ko buracyeye iwanyu, itondo kiza ko buracyeye iwanyu. Amasaha arakuze, mujye muruhuke, mujye kwikorera ayo makarito.
Nabasiramu Ramadhani nziza Serge, ntiwibagirwe
ubwo kwibagirwa
Ramadhani nziza Ali.
Cyane cyane mwakoze cyane.
Ubwo nyine kujya ndeba by'umuceri nkahita njya gukomanga aho muri hirya no hino.
Uzagiza ku ifutari idaho ku ngo nanye ngiye kurya idaho kwa nyuma nsibe nyine
yes no kugira batuka ku mugoro basaha 11 cyasa 12 zo barigiye
ubu hanyuma y'ukwezi zabona bino byose bizabyagiza kugira ngo ndi fit cyane nzangira six pack
ndagira akazi umwambara yakazi umwambara ko mukira mu gisibo
oya ni kanzu nyine
kanzu ne gira se mu idindi
hari saruni bambara ahubwo cyakikoyi bambara cyo munda bashaka nkikwambarire nzaza nkikwambarire next week
ngiye gushakambara ngishaka muhajya tatindo deshele desaje nyihambaje kuri umuceri
hagataho no kwihanganisha abayisilamu bo mu Rwanda babujije hazani urumvikana muri iki gisibo ntagira abayoni
kato ari komeza last Friday munyemere dusore nzangare rero mwese mwakoze igitondo cyiza mwese bagiye kuryama ijoro ryiza tuzakomeza ubutaha na rero dushoreje mwamikaze turaditahuka dushimire abatuganije kuri mugoroba dushimire abo twavanye abatanze ibitekerezo kuri YouTube mwaganiye bihagije sinabonye umwanya wo gusubiramo amaso ariko mwaganiye byinshi cyane tuzakomeza kuwa mbere aida wenda ni kabagema cyangwa ngiye wari ku mujye mureba gahunda za radita kuri YouTube no kuri Facebook muze tukomeze tuganire mwakoze cyane mwese ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turakunda kuri radita ukuri Facebook ndayizeye naho ubutaha
Tutamarize misakura ndi Rwanda itari ufereka abanyigimba ni umuhungu wa Rensi uhuriro nyarwanda mbambura Imana mbyutse ubukombe ni impamo y'Imana ndabarahira Niña